Inu mulirigi na jage joji mularigirevo Nanga bwanji mbale bira kwa menevo Mbale bira Kodi inu mulindu tenga wa usiku uno Ine, ine, ndango sasa mauba ngono Ine, ndinari nawe na mafusole na banobe Ngati sana ati, ngati mozi wa barea wa angate ngendi kularigira Ine, ndinga kare woko ndwa Sobano, musa tengege Izi si, iti nditinsalu tobe mpereledwa timene tikupita ku Africa. Zonse izi ndizoti zikadulidwe kukhala nsalu za pemphero. Ndipo iwo amafuna kuti ine ndizipempherere izo kuno siku uno. Kuonjezera ma envelope ena odzaza. Ndipo ine ndimaganiza kuti ife tingozipereka zonse izi kwa Mbuye. Zonse izi ndizoti zidulidwe kuti zizipita ine ndisanapite ku Africa. Sobano, inu mukudziwa ndi nsalu zingati za pemphero zomwe zingadulukepo ikakhala yayikulu chomwecho zikwi za izo. Mbale Fred anabweretsa 700 tsiku lina mu envelope yayingʼono pafupifupi monga choncho. Ndipo inu mukhoza kulingalira chomwe iyi kuti iye ikapanga zochuluka bwanji. Kotero ndife basi pang'ono pokha bwanji. Ife tipempherera izo. Sobano ine ndasasamawo pang'ono, koma ine ndinanena kuti ndibwereranso kuti ndidzankhe ena awa mafunso amenewa mopambana mwomwe ndingathere. Ndipo tsopano nthawi zonse pamene zitsitsimutso izi zikubwera pamenepo, izo zimayambitsa kutakasa pang'ono. Ndipo ine ndikufuna ndimaganiza mwina mwake izi zingathandizepo ngakhale usiku uno ndi mpingo. Inu mukudziwa chifukwa nthawi zina china chake chikhoza kuti chinanenedwapo chimene mpingo sunachimvetse. Ndipo iwo akupatsani mwayi woti mulembe funso lanulo tsopano. Ine ndikupatsani inu omwe ine ndili nawo. Ndiyeno ngati inu muli ndi chilichonse chonga iwo, inu simusowa kuti mulilembe ilo. Ndiyeno limodzi la iwo likuti, chonde tafotokozani Aroma 7:25. Lina lotsatira, inu munanena kuti munthu akhoza kumakhala pafupi kwambiri ndi Mulungu mwakuti iye sanga chimwe. Kodi ndi maonekedwe anji titi tidzakhale nawo mu chiukitsiro? Mbale Branham, kodi munthu wazichita chiyani pamene iye watsatira malangizo onse omwe inu mwaphunzitsa? Ndiyeno iwe ungalandire chotani mzimu woyera? Chonde tafotokozani a Hebrew 6:4 ndi kufanizitsa ndi a Hebrew 10:26 ndi zimatanthauza chiyani kukonzeriratu asanayikidwe maziko a dziko lapansi? Ndipo ndipati mu Baibulo pomwe inu mungazipeze zonga zimenezo? Ndipo mlongo maki ayi ilo ndi pempho la pemphero. Sobano, amenewo ndi mafunso athu omwe ife tili nawo siku uno. Ngati muli nalo lina pamene ife tikungokhala ndi kalambula bwalo pano chabwino, ino mulibweretsa ilo. Ndipo ife tidzangoyesetsa. Sobano, ngati pali funso lililonse malingaliro ampingo lokhudza chilichonse lomwe ife tili nalo bwanji, ife tikungofuna kuti tikhoze kukuthandizani inu mwakukhoza momwe ife tikudziwira. Mugona, ndipo ine ndikufuna kuti inu muzikumbukira nthawi zonse kuti zomwe ine ndikunena pano, ine sindikunena kuti ndizo choonadi motsindika ndi chilichonse. Ndimwakupambana momwe ine ndikudziwira kuti ndi choonadi chotsimikizika cha zimenezo. Ine ndikhoza kukhala ndikulakwitsa chimodzimodzi monga wachivundi wina aliyense. Koma ine ndikungoti, Mbale Jackson, ndikungoyesetsa kuti ndifotokoze izo momwe ine ndikuganizira kuti ndikulondola. Inu mukuona, momwe ine ndikuzionera zimenezo, Mbale Mike, mu Baibulo basi. Ndipo ndimawerenga zinthu izi ine sikuti ndimangozitenga izo kuchokera pamalo amodzi. Ine ndimabwerera mbuyo ndikukazibweretsa izo kuchokera mu Genesis, ndikuzibweretsa izo kudutsa mpaka kuchivumbulutso molunjika kumene kudutsa mu Baibulo. Ndiyeno iwe ukhoza kulibweretsa ngakhale kulidutsitsa phunzirolo, koma ngati izo sizingagwirizane ndi onse aiwo menimo lemba lonsero, ndiye zingakhale zolakwika muli monse. Ngati utazibweretsa izo kuli konseko, izo ziyenera kutero, izo ziyenera kugwirizana ndi malemba ena onsewo. Inu mukuona, ndipo malemba onse adzalumikizana pamodzi ngatiwo adayikidwa pamodzi molondola, ngati zili ngati basi tizidutswa topanga china chachikulu. Ndipo ine sindikutanthauza ngati ine ndikunena molakwitsa ndiye Mulungu andikhululukire ine. Lemba ndi china chake chofanizidwa ndi tizidutswa topanga chithunzi. Mukuona, ito tonse timaswedwa ndikungosakanizidwa mu bokosi. Ndipo zimatengera mzimu woyera kuti uzige izo pamodzi mugoona ndipo ife sitingakhoze kuchita zimenezo sobano palibe kudantha uzira kosiyana siyana 969 kwa iro chifukwa baibulo linanena kuti lemba lilibe kutantha uzira kwa nsiri zimangokhala basi momwe iro linalembedwera ife timangowakhulupirira iwo kuti zikomwe ino mbale pati ife iwo basi ndi momwe iwo analembedwera mu baibulo umo ndi momwe ife timayenera kuti tiziwatengera iwo monga chomwecho kotero ngati ife tiyesetsa kuti tiziwapanga iwo kunena china chake apa chabwino iwo sadzanena chinthu chomwecho chakuno mwaona ngati ife tika iwe umayenera kuti uziripangitsa lemba kuti lizidziyankha lokha apa kudziyankha lokha apa basi lililonse lizipita pamalo ake kuti tizipange izo zonse kumagwirizana pamodzi ndipo tsopano ine ndimaganiza mwina mwake ine ndimati ndiyankhule ndipo ndinati ine nditero usiku uno ife taiona nyenyezi yake kumawa ndipo tabwera kuti tidzampembedze iye koma ine ndangokhala kuti ndilibe mawu okwanira ndiyeno kuti ndichite zimenezo ine ndinatenthedwa kwambiri pano usiku ina ndipo ndinatuluka ndipo ine ndinali nditatenthedwa kwambiri pamene ine ndinakalowa mu galimoto ine ndinangoyitenthetsa iyo kwa thunthu ine ndinatsitsa zenera pansi ndikumapita ku nyumba chabwino ndi ine ndikuganiza iro linali lachinayi kapena lachisanu usiku otsatira omwe ine ndinayamba tsiku ine ndinayamba kusasa mawu pang'ono kukhala ngati oh ndizo ine sindi sikudwala osati kutentha mthupi osati matenda osati chimfine koma zangokhala ngati kung'ambika pang'ono pamero pako basi chifukwa chakuyankhula ndikuvulazidwa chifukwa cholalikira mwamphamvu ndiyeno panazizidwa koma pakhala bwinobwino mu tsiku lina kapena awiri mwina mwake pofika la mulungu ine ndikhoza kudzangobwera kuti ndidzamuthandize mʼbale kachiwiri iye akamalizitsa zolalikira zake ine ndidzafufuza kuti ndidzaone kuti ndichiyaninso chatsalira ndiyeno ine ndikufuna mpingo onse kuti ulandire mzimu woyera tsopano mpongozi wanga wamkazi wakhala apa osati chifukwa chakuti ndi mpongozi wanga wamkazi osati chifukwa chakuti iye ali pano iye ndi mmodzi wa tsikana abwino kwambiri omwe ine ndikuwadziwa iye ndi mtsikana wabwino zedi lois ndipo iye wadutsa kuchokera mu zinthu zazikulu kuchokera momwe iye anakulira komwe iye anachokera ku banja lomwe silinali kupembedza mulungu ndi zina zotero ine ndimamumvera chisoni mwanayo kuti anakuzidwa moteromo ndipo tsopano iye akufunafuna mzimu woyera ndipo wasala mpaka iye akulephera nkomwe kuti ayimirire kusala ndi kupemphera pofuna mzimu woyera mlongo wanga Dolores iye anati bill ine basi pamene mpingo unali mphamvu zinali mu mpingo iye anati ine ndinangomverera ngati kuti ndingowuluka ndiyeno pamene aliyense mzimu woyera unayamba kugwera pa anthu anati ine ndinangokhala pamenepo ndipo ndimayang'ana pozungulira mukuona chabwino onani ndipo funso limenelo lili muno pano siku uno pa zimenezo kotero ine ndinaganiza mwina mwake zimenezo zikhoza kuthandiza mpingo kuti ulandire ndipo tsopano ine sindikufuna kuti ndidzatenge msonkhano wa pemphero wala chitatu siku ndi kudzalowerera mu china chake chonga zimenezo koma ine ndikufuna kuti ndikhale wotsimikiza kuti mpingo kumvetsa bwinobwino zinthu izi inu mukuona tisanati ndipo ine ndinali kungoyankhula kwa dokotala kuno la mulungu anabwerera kumbuyo kwa chalichi kuno kumbuyo kuno kuseri kwa chalichi iye anali dokotala wa zamankhwala iye anali atayendetsa njira yonse kuchokera kumwe kuli likulu la Assembly of God pakali pano ku Springfield Missouri kudzakhala nawo pa msonkhano ndipo iye anati mbale Branham tsopano uyo ndi wochokera ku likulu la Assemblies ndipo anati moyo wanga wonse ndakhala ndikudabwa pa zimenezo anati iyo ndi nthawi yoyamba yomwe ine ndinayamba ndakhazikika pa zimenezo mmoyo wanga iye anati anakomana nane ine kumbuyo uko mchipinda tinakhala dokotala wa zamankhwala ndipo kotero mbale mesia ndi mbale jean god kumbuyo uko ali ndi marekoda pakali pano mbale mesia anati anapeza chopambana kuchokera mu msonkhano pamene ife tinafotokoza kuti pamene mzimu woyera uja unadza mu msonkhano ndi kudzadzigawaniza okha ndipo mulungu akudzigawaniza yekha pakati pa anthu ake chabwino izo basi ndi zomwe iwo umachita ndiyeno pamene anthu a mulungu ayamba kusonkhana pamodzi pamakhala chiyanjano pamakhala mphamvu ndikuona ndipo nthawi iliyonse pamene anthu a mulungu ayamba kusonkhananso pamodzi kwathunthu ine ndikukhulupirira kuti chiukitsiro chidzachitika nthawi yomweyo padzakhala nthawi ya mkwatulo pamene mzimu woyera udzayamba kuwasonkhanitsa iwo adzakhala mwa anthu ochepa ndithudi koma kudzakhala kuli kusonkhana kwakukulu tsopano nsalu zapemphero izi zimene zimatumizidwa liwu la machiritso ine pomwepo mwa nsanga koyambirira kwa chaka ngati ambuye alola ine ndikupita ku Kingston Jamaica mpaka mu Haiti ndipo kuchokera kumeneko purezidenti wa ku Haiti wanditumizira ine kuitana ndi ndi asilikali awo onse kuti akanditetezere iwo ali ndikuwukira kumeneko ndipo chimene icho chili iye akufuna kuti ife tibwere ndi mtundu uwu wa utumiki chimene iye anamva ali uko mu San Juan chaka chatha pamene ife tinali kumeneko iye akuti yankaganiza kuti icho ndi chinthu chokhacho chomwe chingalipulumutse dziko lake mukuona tsopano ngati ine ndili ndi mzanga wachikatolika wakhala apa ine sindikunena izi kuti ndikunyozeni inu kapena chilichonse ine sindikutanthauza izo mwa njira imeneyo koma mpingo wakatolika ukuyesetsa kuti ulande Haiti mukuona ndipo chinthu chokhacho chomwe chiti chidzamupulumutse iye chidzakhala chitsitsimutso cha chiprotestanti chogwereza pakali pano mukuona ndipo izo zinali zabwino kwenikweni ndipo ine ndikuyamikira zimenezo ndipo kotero ine ndinamuza iye mu sabata ya Krismasi ndi masiku pang'ono wotsatira watsopano mkucha ife tikhala ngati tikusala kudya ndi kupemphera ndikuona njira yomwe ambuye atitsogolere ife ndiye South America ndipo kenako ine ndikumverera kutsogozedwa motsimikizika kuti ndipite ku Norway ine ndithudi ndikutsogozedwa basi kuti ndipite ku Norway chaka chino ndipo kenako Africa nakonso ndipo izi zikhala zikadulidwa muti maliboni tating'onoting'ono ndi kutumizidwa ku Africa patsogolo pa msonkhano ndiko kuchuluka kwa anthu iwe ukhoza kukhala ndi lingaliro wamba ndi kuchuluka kwa anthu omwe akuyitanitsa salu zapemphero tsopano pamene iwo amva kuti iwe kubwera kumeneko mwaona basi amayamba kulumikizananso kotero izi ndi nsalu zazing'ono zomwe zadulidwa nazonso ndipo zakonzeka kuti zitumizidwe kumeneko kwa anthu osiyanasiyana chotero limodzi ndi mpingo waukulu uwu wa mulungu wa moyo tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi yokha tsopano ndipo aliyense wa inu mwa njira yanu yomwe pempherani kuti mulungu adzoze nsalu izi tsopano poyamba ine ndikubwereza lemba lakuti kuchokera kuthupi la paulo iwo anatenga mipango kapena ati zovala ndipo anazika izo pa odwala ndipo mizimu yoyipa inatuluka mwa anthuwo ndi zosautsa ndipo iwo anali kuchiritsidwa ambuye pa desiki yaing'ono iyi yomwe yakhala ili apa kwa zaka zonse izi ndi momwe inu mwakhala mukutidalitsira ife mochuluka kwambiri ndipo thenga mowirikiza wakhala wakupita konsekonse uku ndi ngati desiki yaing'ono iyi ikanakhala kokha ndi maso kapena ikanamayankhula iyo ikanakhoza kunena zazozizwitsa zazikulu ma 100 zomwe zakhala zikuchitidwa patsogolo pa ilo pomwepo opuwala olumala akhungu ogwiridwa ndi khansa ndipo mphamvu za mulungu wa moyo zadziwika mukachipinda kakang'ono aka ndipo atati mulungu ife tikungokuthokozani inu chifukwa cha zinthu zonse izi ndipo tsopano mpingo wasonkhana limodzi usiku uno kuti ukupembedzeni inu ife tabweraku kuti tidzayankhe mafunso omwe afunsidwa ndikudzipereka ndi mitima ya anthu kuti zinthu izi zimawadodometsa iwo malingaliro wawo ndipo ambuye ife tikuzindikira kuti ngati chilichonse chili kutidodometsa ife sitingakhoze konse kukhala nacho chikhulupiriro malingana ngati pali funso kotero ife sitikufuna mafunso aliwonse ambuye ife tikuona kufunikira kwa ubatizo wa mzimu woyera pakati pa anthu athu ndi pakati pa mpingo uno ndipo ife sitikufuna mafunso aliwonse malingaliro awo ife tikufuna kuti izo zonse ziyeretsedwe kotero kuti iwo akhoze kudziwa chimene iwo ali pamene iwo azibwera ndikudziwa kuti iwo ndiwa iwowo. Ndiyeno kudutsa nyanja kutari uko munkhalango za ndima izo komwe ngoma zikombedwa ndipo akhate agona paliponse pozungulira mu pansi pa mitengo ndipo ntchentche zikuwulukapo. Ndipo miyendo yawo yoduka ndi makutu awo woduka ndipo nkhope zawo zitadyeka khate fungo Ambuye mpaka iwe sungakhoze kuyandikirako pafupifupi ndadada wa mu mzinda kwa iwo. Ndiye anang'ono wosauka wopanda chakudya wopanda zovala ndipo iwo amandikonda ine Ambuye ndipo iwo akukhulupirira utumikiwu mphamvu ya Mulungu wamoyo itachiza kale wochuluka kwambiri ya iwo. Ndipo sindinakhalepo ndi mpumulo mu mzimu wanga kuyambira tsiku limene ine ndinachokako ku Africa podziwa kuti anthu osauka amenewo okanidwa ali mu chikhalidwe choyipa chimenecho uko ndipo akukhala mu zikhalidwe zamatsenga ndipo msing'anga ali ndi mafupa a anthu akuwamenyetsa iwo mzala zake ndi kumayitanira pa mizimu yoyipa ndipo otani malo otani. Ndiyeno nkudzaganizira kuno mu America mipingo yokondeka ndi malo akulu ndipo Mulungu ndipo podziwa kuti anthu osauka amenewo ndi osowa kwambiri. Ndinawaona iwo akubwera ku msonkhano atasanjikizana wina pamwamba pa nzake ndipo ambiri a iwo akufa atagona pamenepo akungoyesetsa kutamvetsere mawu pang'ono kuchokera kwa wina wake yemwe iwo anena kuti amakudziwani inu. Mitima yawo yayamba kuuka Ambuye pakuti uthenga ndi makalata akusesa mu Africa monse tsopano. Moto zikuoneka ngati ukuyamba kuyatsidwa kachiwiri ndipo mpingo wanu waukulu kumeneko umene unali mpingo wamphamvu unasweka muzidutswa Mulungu ndipo unagawanika wina umayang'ana mochuluka zachizolowezi ndipo ena wakuyeserabe kuti agwiritsitse kuchoonadi ndi mzimu ndipo tsopano masauzande akutumiza kuno tsopano iwo akufuna nsalu zapemphero mwaliwiro zomwe ine ndazipempherera mu maenevelopu ang'ono awa pano muli zopempha zapemphero za timaphukusi tating'ono tomwe tikupita kwa osowa. Mulungu wakumwamba yemwe munapanga miyamba ndi dziko lapansi ine ndikukupemphani inu Ambuye mu dzina la Yesu kuti inu muyeretse msoko uliwonse wa nsalu izi ndipo mulole mzimu wanu oyera upite ndi msoko uliwonse wa iyo Ambuye ndipo pamene zikayikidwe pa odwala ndi osautsika mulole mizimu yoyipa ikawachokere iwo. Kuganiza Ambuyo mu nkhalango izo komwe zinthu izi zikupitako ambiri a iwo kumeneko iwo ali ngakhale kumapembedza njirekezi. Ine ndikupemphera Mulungu kuti iye asakakhale ndi malo amodzi woti akayimepo kuti iye akachoke misasayo ndipo anthu akabweretsedwe ku chidziwitso cha Ambuye Yesu. Perekaniza Ambuye mulole matenda awo akachiritsidwe mavuto awo akakonzedwe ndipo mioyo yawo ikapulumutsidwe ndipo mphamvu ya Mulungu ikakhale ndi uyambiriro. Perekaniza Atate ife tikutumiza nsoko uliwonse wa nsalu izi ngati chinthu chimodzi malawi ambiri ang'ono amoto ali pano siku uno Ambuye ndipo limodzi ife tikutumiza mapemphero athu kwa inu m'malo mwa izi. Kuti munthu aliyense akachiritsidwe amene iko kakayikidwepo mu dzina la Yesu Khristu amen. Tsopano kodi inu mukukhoza kundimva ine kumbuyoko mwabwino kwambiri kumbuyo uko tsopano siku uno izo nzabwino ine ndikuganiza ife tizakhala wokondwa kwambiri tikadzakhala ndi chali chichina pano chifukwa tinthu tating'ono iti tikutimangira pansi zimakudula mawu ako ndipo iwe sungakhoze kuzimva izo nkomwe. Tsopano ine ndikuzindikira panso siku uno ine ndikuyandikira malo mbare udu ine ndisa na iware hizo ndili nao mpango uja. Kodi inu simu nandibatse ine mpango wawina wake kapena kodi munali inu wina wake nandibatse ine mpango kuti ndiziga patumbalanga ndiku mavala. Ndipo ine ndakhala nawo iwo chiyambireni pamenepo munthawi ya nsonkhano. Ine sindikudziwa yemwe iye anali. Ine ndimaganiza kuti munali inu amene munati muzivala uwu mthumba mwanu malo mwa wina wake. Wina anali ameneyo Mbari Jackson. Kodi inu munali ndi mpango wa wina wake ndi uwu iwowo. Chabwino. Inde bwana. Chabwino. Ukhala uli pomwe pano Mbari Jackson. Ngati inu mukufuna iwo ndipo tsopano ine ndikudziwa wina wake anawapereka iwo kwa ine. Anati ziuvalani iwo mthumba mwanu. Ndiyeno ine ndinawika iwo muchikhotho changa. Ndipo ndinayiwala za iwo. Tsopano kwa tsopano ngati Ambuye alola ndipo liwu langa likakhala bwino mwina la Mulungu mawa kapena la Mulungu usiku linalo Ambuye akalola ine ndikufuna kuti ndidzayankhule pa uthenga wa Krismasi omwe ine ndili nawo kwa inu. Chizindikiro chosalephera. Inu mukuona ine ndikadali ine ndinachikhudza icho la Mulungu mawa ndiyeno china chake chinagunda moto mumtima mwanga. Ndipo ine ndinangokhala ndili patali ndi uthengawo kuti ndichitenge icho kachiwiri. Kotero ine ndikufuna kuti ndidzatenge izo la Mulungu mawa Ambuye akalola kapena la Mulungu usiku wina. Mbale Neville ndi ine tidzakhala limodzi pa nthawi imeneyo. Tsopano monga Mbale Neville wanenera ndipo chomwe chonso ine ndikufuna kuti ndimuthokoza aliyense wa ino chifukwa cha zikumbutso za Krismasi. Makadi yanu mbali ndi Mulungu Spencer ine ndalandira yanu ndi onse osiyanasiyana pano omwe munanditumizira ine makadi yanu kosekonse. Ndikuwayamikira iwo ndi mphatso ndi zinthu zomwe ino munatumiza. Ife ndithudi tikuyamikira zimenezo kuchokera kwa mkazi wanga ndi ine ndi ife ndi ana. Ife tikukuthokozani inu. Ife tikanafuna tikanakhala okhoza kutumiza mphatso ya Krismasi kwa aliyense koma izo ndithudi zingakhale chinthu chovuta kwa mlaliki kuti atero. Sichoncho izo chabwino mwina mwake pafupifupi kwa wochuluka omwe alipo kuti upiteko ine sindingakwanitse basi kuti ndichite zimenezo. Inu mukuona ine basi koma ndimakhumba ndidamawatengera ngakhale anawa modzi aliyense china chake. Ine ndithudi ndimakhumba ndidamachita zimenezo koma izo zimakanika basi atumiki sangakhoze kuchita zimenezo. Mukuona basi pamakhala zochuluka kwambiri zoti upite ukagule. Koma ndife tonse ine ndikutsimikiza ine mwini ndiyena nawonso kuti ife tikuyamikira magulu athu. Chimodzi mwa zinthu zazikulu kwambiri zomwe ine ndikuganiza kuti inu mwachita ndi chikondi chanu ndi chikhulupiriro chanu chosafa chimene inu mwachika mwa ine ngati wanu mmodzi wa zibusa anu pano. Ndipo chaka chino Mbare Neville izo ndiza inunso mbare wanga ukondedwa. Ndipo mzimu wabwino umene Mbare Neville nthawi zonse wausonyezera monga bwerani komwe kuno Mbare Branham uwa ndiri mudzalitenge ilo. Mulungu adalitsike ine ndimakonda kukhala pansi ndikumamvetsera. Ndipo ine ndimazikonda zimenezo. Ine ndimangokonda kachitidwe kodzichepetsa kosadzikonda kameneko kamene Mbare Neville ali nako. Ndi chikhulupiriro cha inu nonse. Ndipo basi chinthu chimodzi chimene munga ndikomedwetse nacho chifundo ine ndikundipempherera ine. Tsopano ine ndikhala ndili ndi mulu wa misonkhano yapa ndi apo tisanayambe kuyenda kwakukulu. Tsopano iyo yikidwa kuzungulira ine ndikuganiza uko cha ku Glasgow, Kentucky ine ndidzakakhala ndi usiku. Mwina mwake Campbellsville, Kentucky ine ndidzakakhala ndi usiku. Ndipo cha ku malo ena uko mu Kentucky wiro shedi ine ndikukhulupirira komwe kuli ine ndikakhala ndi usiku. Kwa basi mongotsatira chomwecho ine ndidzakudziwitsani inu mofulumira basi tikadzazikonza zimenezo za misonkhano yomwe ikudzapo yomwe itidzakhale misonkhano yaing'ono yapa ndi apo tsopano mpaka ine ndidzabwererenso kumunda kachiwiri. Koma ine ndinadzipereka ndekha mwatsopano ndimabwino usiku wina kwa Mulungu. Ndipo mwathandizo la Mulungu ndi mwachisomo cha Mulungu ine ndikutanthauza kukhala ndili mugoli mpaka ine ndidzafe. Mugona, ine ndinachita zimenezo pafupifupi zala sati zapitazo. Ndipo ine ndakhala ndili umo, koma ine ndimatopa kwambiri nthawi zina, ine ndimafika podzita mulandekha. Ine ndimangofika pamalo pomwe ine silingakhoze basi kupita patsogolo paliponse. Mwaona, inu nonse mwina, mumangozona izo pomwe pano. Ino simumazindikira basi kuti ndi chiyani kuntunda uko. Ndi kutali uko, ndi chakuno, ndipo sati nkomwe kuchokera ku umodzi, osati kuchokera ku mzinda umodzi ayi, boma limodzi ayi, osati kuchokera ku United States, koma mdziko mukuona kuzungulira mdziko, mukuona, ndipo awo ndi ochuluka. Ine ndikuganiza alumikiza usiku uno. Ine ndakumana nawo kapena ndalemberana nawo. Osati mwamasauzande koma mamiliyoni ya anthu. Mukuona ndipo inu mukhoza kungokhala odabwitsidwa kuti ndangata iwo omwe ali odwala. Mukuona ndipo iwo akumayimba ndipo izo zimapanga kupshinjika kwakukulu. Chotero ndimaamikira mapemphero anu onse. Ndipo mwathandizo la Mulungu ndi chisomo, Christmas ya chisangalalo kwambiri ikhale kwa aliyense wa inu. Zikumbukirani zonena zanga, izi si Santa Claus, izi ndi za Yesu. Inu mukuona, Christmas imatanthauza Kristu. Ndipo ife tinali kuyendetsa usiku watha tikuwasonyezana manyumba onse atakongoletsedwa ndi chilichonse chomwe chili chabwino kwambiri. Koma ine ndinaganiza ngati ine ndikanakhala nacho konse chilichonse pa nyumba yanga chomwe ine ndikanafuna kuti ndilembe konse chikanakhala cholembedwa ndi magetsi. Ndikudalira kuti Kristu adzakhalamo mu Christmas yanu. Ndiko kulondola kumuyikanso Kristu mu Christmas. Tsopano Atate Mulungu, ife tikuyandikira mafunso tsopano modzipereka kwambiri, moona mtima kwambiri ife tikubwera. Ndipo anthu ofunikira wa Ambuye ayika mafunso awa ndi omwe ali pa mitima yawo. Ndipo mwina mwake ochuluka ena ali mchipindachi, ndipo iwo akufuna kuti adziwe basi chotachite. Ndipo Atate, ine ndine cholowezza m'malo chosauka kwambiri cha inu, koma ine ndikupemphera kuti inu mundithandize ine kuti ndiwadziwe mawu anu, kuti wabweretse gawo lokhutitsa kwa funso lililonse. Izi ndiye ife tikuzisiya mʼmanja mwanu, ndipo mu dzina lanu ife tikupempha izi. Amen.
Now,
tsopano funso la mʼbale Pati pano ndi labwino, labwino kwambiri. Ine mwina ndikhoza kungoyambira pailo mʼbale Pati. Tsopano ngati wina aliyense wa inu ali nalo funso mungolilemba ilo ndikudzalika ilo apa, kapena mʼbale Pati akubweretserani inu chidutswa chapepala ngati inu mulibe chidutswa chapepala, kapena ine ndikhala wokondwa basi kuti ndichite chopambana chimene ine ndingathe kuti ndiyankhe zimenezo. Tsopano ili ndi funso ndithu mʼbale Pati. Izi zikumveka ngati kuyankhula mosangalatsa, koma ndi funso. Kodi ili kuti mizimu ija tsopano yomwe inapita ndi kukalowa mʼnkhumba? Ili kuti mizimu yomwe inapita ndi kukalowa mʼgulu la nkhumba tsiku lija pamene Yesu anayitulutsa kuchokera mwa wamisala? Chiyabwino mʼbale Pati, mwakukhoza kwakudziwa kwanga. Tsopano ife tikuyambira pa zaziwanda ngati poyambira pake. Tsopano zaziwanda ndi chinthu chachikulu. Tsopano ena inu muziyang'ana pakoloko ndipo musandisiye ine kuti ndizipita motalika kwambiri pa funso limodzi. Koma mphamvu zaziwanda zimenezo, mizimu imeneyo inali mwa munthu wotchedwa Legio poyamba. Ndikulondola uko, ndipo chifukwa dzina lake linali Legio, chifukwa Legion mu Chihebri amatanthauza ambiri. Mukuona zinalipo zambiri za izo. Ndipo mizimu ija yomwe inali mwa munthu wokondeka uja inali kumulamulira iye mwa misala. Ndipo ngati aliyense anayamba wamuonapo munthu wa misala kapena anachitapo nawo iwo, zilipo nthawi zochuluka zimene zawo mphamvu zawo, chifukwa iwo ndiwogwidwa kwambiri ndi mgerekezi. Ngati inu munayamba mwakhalapo komwe munthu asokonezeka malingaliro,
oh, izo zima tengira amona abu ino angapo, kuti awagwire iyo. Ndipo iwa makala gawiri, kapena katatu mpamvu zao. Sobano, pamene muntu hari olumala, ndipo nzimu era awagwira iyo, ngati njeregezi, hari ndi mpamvu yochuruka chomwecho, yoti kumupangitsa muntu kukhala katatu kapena kanayi mpamvu zake za muntu, ndi mpamvu zochuruka bwanji zomwe Mulungu angakhoze kuziga mwa muntu. Mugona, ndi zomwe zimabwera pa iye kudzamupangitsa iye kuti aziyenda mu mphamvu ya Mulungu. Omwe iye wakhala ali wolumala kwa zaka. Mafupa ake amaongoka ndipo manja ake amaongoka. Iye amayenda ndipo monga nyamata watsopano chifukwa mphamvu ya Mzimu Woyera ili pa iye. Sopano, iyi inali yoyipa kwambiri mpaka iwo ankamukulunga munthuyo munyolo ndipo iye ankakhoza kuyidula iyo. Ndipo iwo anati iye amayimwetula iyo pakati. Ndipo uko kunalibe kanthu komwe kakanakhoza kumumanga iye. Iye anali kwenikweni muvuto loyipa kwenikweni chifukwa iye anali ndi chikhamu cha ziwanda mwa iye. Ndiyeno pamene iye Yesu anawologera kumeneko ndipo anabwera mu Gadala ndipo anauyamba kupita chakumanda ndipo iye anali woyipa kwambiri osati munthuyo mugona munthuyo anali wabwinobwino si munthuyo pamene inu mumuona munthu monga chomwecho musati muziganiza konse kuti ndi munthuyo ndi njerekezi yemwe ali mwa munthuyo sopano wamisala uja pa nsanja usiku uja anali woti andiphe ine uko mu Oregon. Munthu ujayu, ine pamene iye anabwera kwa ine, malo moti iye anandilavulira ine munkhope yanga ndipo nkunditcha ine njoka mudzu pamaso pa pafupifupi anthu 10,000. Chabwino, izo sizinali zimenezo, uyo sanali munthuyo. Iye ndi munthu yemwe amadya, amamwa, amagona, mwina mwake ali ndi banja, ndipo amagonda. Ndipo chimodzi-modzi monga momwe ine ndiliri kapena inu muliri. Koma anali njerekezi uja mwa iye. Yemwe anali kuchita zimenezo. Mukuona, ndipo ino simungakhoze konse kumutulutsa njerekezi ndi cholinga cholakwika. Izo zimatengera chikondi kuti uchite zimenezo. Ndipo chikondi ndicho mphamvu yokankha kwambiri yomwe ilipo mdziko. Sopano, ngati inu mungazindikire, njerekezi nthawi zonse ndi wa udani. Udani ndi wa njerekezi. Ndipo pamene anthu amuda wina wake kumbukirani ndi njerekezi woopsa kunyoza kapena kusakonda inu simuyenera kumachita zimenezo. Inu mukukumbukira zimenezo Yesu ananena mu ulaliki wake kuti pamene inu mukupemphera Atate athu omwe muli kumwamba ndipo pamene iye anabwera pansi pano iye anati ngati inu simungamukhululukire kuchokera mu mtima mwanu munthu aliyense zolakwitsa zake Atate anunso akumwamba sadzakukhululukirani inu zolakwitsa zanu. Mukuona inu simuyenera kumachita zimenezo. Koma tsopano pamene njerekezi alinga mphamvu ya udani mukuona kuti athamangire pa nsanja ndi kudzandipha ine chimene iye mwathupi iye anali wokhoza kwambiri kuchulukitsa nthawi zambiri zina iye akanakhoza kundinyamulira ine mwamba mwina mwake ndi zala zake ziwiri atandigwira lamba monga choncho chifukwa iye ankalemera 260 kapena 270 iye anali mwabwino wantali kuposa mapazi 6 ndi theka kapena mapazi 7 munthu wamkulu kwambiri ndipo basi iye anali atamumenya kumene mlaliki uko munsewu ndi chibakira chake anathyola phewa lake ndi chibwano ndipo anamuvulaza iye ndipo anakamuyika iye kuchipatala iye ankangodana ndi azilaliki ndiyeno iye anangothamangira kumeneko kuti adzandiphe ine. Mukuona sopano mwa munthu ameneyo munali ina ya mizimu iyi yomwe inatulutsidwa kuchokera mwankhumba ku Gadara. Ena anthu osauka amenewo ali kuno kwa azamisala akumenyetsa miti yawo pa zitsulo zotchingira ndiyende. Kumbukirani, ziwanda sizimafa nkomwe, ziwanda nthawi zonse zimakhala moyo, koma idzakhalapo nthawi imene ziwanda zidzayenera kuti zidzafe. Izo zidzakhala zidatheratu kwathunthu, koma tsopano izo zili moyo ndipo izo zimagwira ntchito kuchokera kukambado kupita kukambado pa anthu okhalapo zina za izo zimakhala maonekedwe ya khansa zina zili mu maonekedwe ya khunyu zina zili mu maonekedwe ya chifuwa chachikulu izo zimalowa mu nofu koma mwakuoneka izo zimakhala zopanda mphamvu kufikira izo zidalowa mwa munthu izo zimayenera kumagwira ntchito kupyolera mwa munthu chimene chikutibweretsa kuganizo lina kuti mzimu woyera uli umaphimba dziko lapansi koma iwo umakhala wopanda mphamvu mpaka iwo utalowa mwa iwe ndi mwa ine mulungu akudalira pa inu ndi ine mukuona mzimu woyera dziko lapansi linadzaza ndi mzimu wa mulungu koma iwo watsanuliridwapo koma iwo iwo sungakhoze kugwira ntchito mpaka iwo utadzalowa mwa ife ife anthu okhalapo kuti ugwire ntchito ndipo njerekeza amafuna kuti atitenge ife kuti tizigwira ntchito pansi pa iye chotero pamene yakhala mwa maonekedwe osawawa iye amayambira mu tchimo ngati iye angakhoze kungomugwira iye mwa munthu wolungama munthu wabwino ndi kumangomulola iye kuti azipitirira ndi kumayesera kukhala wabwino monga chomwecho ngati iye angakhoze kumugwira iye monga chomwecho mpaka iye atafa ndizo basi zimene iye amafuna kumachita iye wamupezeketsa iye chifukwa zilibe kanthu momwe iwe ulili wolungama momwe iwe ulili wabwino momwe iwe ulili wamakhalidwe momwe iwe ulili waukhondo momwe iwe ulili woona mtima inu simudzafika konse kumwamba mpaka iwe utabadwa mwatsopano yesu ananena chomwecho chotero palibepo izo iwe uyenera kuti ubadwe iwe uyenera kuti usinthidwe kapena palibepo njira mdziko yoti iwe udzalowere konse kumwamba kapena konse kapena kudzabwera konse kwa khristu tsopano ine ndinanena mphindi pang'ono zapitazo chomwe mwina zikhoza kutsa mukuganiza kwanu funso lina kuti ine ndaphunzitsa ndipo izo ndipa pa kuti ine sindimakhulupirira kuti ulipo wamuyaya ine sindimakhulupirira kuti baibulo limaphunzitsa za gehena wamuyaya woyaka moto ilo silitero chifukwa ngati gehena ali wamuyaya ndipo anthu omwe akupita kumeneko adzalangidwa kwamuyaya njira yokha yomwe iwo akanati adzalangidwire mwamuyaya iwo adzayenera kuti adzakhale nawo moyo wamuyaya ndipo ulipo mtundu umodzi wokha wa moyo wamuyaya ndipo umenewo uli mwa mulungu mukuona chotero iwo adzayenera kuti adzabwere potheratu pchiti mukuona ndiko kuti gawo lawo la chithupithupi lidzakhale litathetsedwa pchiti ndipo kenako gawo lawo la uzimu lidzakhale litathetsedwa pchiti uko ndiko kuthetsedwa kwa thunthu osakhalaponso china kwa izo osakhalaponso muzu kapena nthambi baibulo limazitcha izo iwo athetsediratu kwa thunthu ndiyeno ine ndikhoza kutsimikizira kuti kuli miyezo kumwamba kuti iwo sadzakhala onse pakufanana komweko koma inu mudzakhala nawo moyo wamuyaya wofanana koma baibulo limanena kuti mafumu apa dziko lapansi azidzabweretsa ulemu wawo ndi ulemerero chivumbulutso 22 azidzabweretsa ulemu ndi ulemerero wawo mu mzindawo izo zikutsimikizira kuti kudzakhala kuli mafumu mu dziko latsopano mafumu ndi olamulira yesu anawawuza ophunzira ake iwo anati kodi ife tidzakhala ndi chiyani ife amene tawasiya abambo athu ndi amayi ndi zonse kuti tikutsatireni inu iye anati ndetu ine ndinena ndi inu inu mudzakakhala pa mipando 12 yachifumu mukuweruza mafuko 12 a israeli mu tsiku limenero mwaona ndikena ndikachitidwe kachidziko komwe kakubwera uko komwe kadzakhale kapamwamba kwa chilichonsecho mmenemo simudzakhala konse tchimo komabe iwo adzakhala nawo olamulira ndiyena otero mmizindayo pamene chilichonse chiti chidzapitirizidwe mwa njira ya moyo wamuyaya koma oyipa adzalangidwa chifukwa cha machimo awo molingana ndi ntchito zomwe anazichita mthupi ndipo kenako adzathetsedwa pchiti ndi kwathunthu tsopano Muzingo kumbugira zimenezo. Ino me mukulemba izi, muzingo kumbugira zimenezo. Ndipo mundiige ine paka undula wa zimenezo kuti ulipo mtundu umodzi wokha wa moyo wa muyaya, ndipo ife tikufunafuna umenewo. Ndipo Mulungu yekha ali nawo moyo wa muyaya. Palibe mitundu iwiri ya moyo wa muyaya. Moyo wa muyaya umodzi ndi wokhawo omwe umakhala moyo. Ndipo kumbukirani mulembe pa zolemba zanuzo aponso chili chonse chomwe chinapangidwa chomwe chinali ndi chiyambi chili nawo mapeto. Chili chonse chimene chinali ndi chiyambi chili ndi mapeto. Ndipo icho chokha chomwe sichinayambe chakhalapo ndi chiyambi chilibe mapeto. Ndipo pali chinthu chimodzi chokha chomwe chinalibe chiyambi. Ndipo chimenecho chinali Mulungu. Ndipo ndiyo njira yokhayo imene iwe udza ukire muchiukitso. Ndikukhala nawo moyo wa muyaya umenewo mkati mwako. Mukuona, ndiyo njira yokhayo yomwe iwe uti udzabwererenso. Ndi china chake chomwe chinalibe chiyambi. Ndipo pamene walandira mzimu woyera mwa iwe mumakhala moyo umene sunachite kuyamba konse ndipo sungakhoze konse kudzatha. Ndipo iwe umakhala nawo moyo umenewo mkati mwako. Zikatero uli nawo moyo wa muyaya ndipo ndinu ana amuna ndi akazi a Mulungu. Mukuona, ndipo sungakhoze konse sokufa momwe Mulungu sangakhoze sokufa chifukwa ndiwe gawo la Mulungu. Ife tinali ndi funso pano kanthawi kapitako mkati muno pena pake lakukonzederatu likubweretsa izo ku chinthu chomwecho. Iwe umakhala gawo la Mulungu ndipo ngati Mulungu anadzigawa yekha mulawi la moto lalikulu lija ndipo malawi ang'ono aja anapita kumeneko pa wina aliyense wa anthu amenewo ndipo ilo likuchita chinthu chomwecho lero. Ife tikhoza kutsimikizira izo mwachochitika chimene ife tili nacho mwazophunzitsa za Baibulo. Mwaka fukufuku wa sayansi, chitunzi joti tisonyeze kuti ndi zimenezo, kuti Mulungu ama dzigawaniza yekha pakati pa anthu ake, ndipo pakuti ine ndili moyo inunso mudzakhala moyo. Yesu anatero, ife sitingakhoze kufa, palibe chinthu chotero ngati imfa kwa Mkhristu. Pakuti iye amene akhulupirira pa ine ngakhale iye akanati afe komabe iye adzakhala moyo. Ndipo aliyense yemwe akhala moyo nakhulupirira pa ine sadzafa konse. Mukuona, kufa mawu akuti imfa amatanthauza kulekanitsidwa. Tsopano mwathupi ife timalekanitsidwa kumbali yathu ya thupi chifukwa ilo likadali tchimo. Koma mzimu wathu ndi wa Mulungu kumene sungakhoze kulekanitsidwa kwa Mulungu. Chifukwa ndife gawo la Mulungu. Ife tili, ife tikubweretsa, ife tikubweretsedwanso kulingaliro la Mulungu lija. Chilichonse chimene Mulungu amachita chimakhala changwiro ndi chamuyaya. Ndipo pamene malingaliro omwe ya Mulungu anatuluka kupita ku mfumu wa anthu omwe akanati adzamupembedze iye, malingaliro awo omwe ndi amuyaya. Mukuona, iwo sangakhozenso kuwonongeka. Mawu aliwonse a Mulungu ndi amuyaya. Yesu anati miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka. Ziwiri zonsezo miyamba ndi dziko lapansi zidzachokapo. Koma mawu anga sadzachoka konse. Mukuona, iwo ndi amuyaya limodzi ndi Mulungu. Ndipo ngati inu mokhala mwa ine, ndipo mawu anga akakhala mwa inu. Mukuona, ife timakhala gawo la mawu ake, gawo la moyo wake. Pakuti ife ndife mufuwa nufu wake ndi fupa la fupa lake ndi moyo wa moyo wake. Ndiye ife sitingakhoze konse kuwonongeka monga Mulungu mwini wake sangakhoze kuwonongeka. Ndicho chimene mzimu woyera uli. Munthu wang'ono wachoka kuno wochokera ku Georgia, Mbare Evans. Iye wakhala ali konse konse kudutsa mdzikoli ndipo iye ndiwo mthandizira wamkulu wa mzanga wabwino Oro Roberts. Ndipo iye amathandizira kudutsa kwake konse kwa pa televizhoni kumeneko ndi zinthu zambiri zimene amachita. Koma iye anati kwa ine tsiku lina, iye anati, Mbare Branham, ine ndinapita ku sukulu ya Mbare Jaga, ine ndinapita kuli konse. Ine ndinakakhala kumeneko kwa miezi itatu. Ine ndinali ndi kusaka, ine ndinapita kumalo aliwonse a iwo ndikubwererako ndi chinthu chomwecho. Ine ndimalephera kuti ndifike pa malo pomwe ine ndikanakhala ndi chitsimikizo chilichonse. Inu mukuona, ngati ine ndingachite ichi kapena ngati ine ndingachite icho, ndipo nanga bwanji nditachita apa kapena ine ndili kapena ine sindili, Anati, mpaka nditamva zophunzitsa zanu. Anati, ndiye izo zinakhazikitsa izo kamodzi kwa zonsezo. Pakuti wopembedza akatsukidwa kamodzi kumachimo ake samakhalanso ndi chikumbuntima cha tchimo. Iye wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Ndipo iye ali nawo moyo wamuyaya mkati mwa iye ukukhala mmenemo ndipo sangakhozenso kufa monga Mulungu sangakhoze kufa. Ndende Baibulo, mukuona iye wasamaliridwa mwamuyaya chifukwa iye ali nawo moyo wamuyaya. Tsopano, izo sizikutanthauza kuti iwe ungakhoze kumachimwa ndi kudutsa nazo izo. Pakuti pamene iwe uchimwa, iwe umalangidwa chifukwa cha machimo ako. Kulondola ndende, koma bola ngati moyo wamuyaya uli mkati imenemo. Iwe udzakhala moyo kwa nthawi zonse. Yesu anati, yamene amva mawu anga, Yohane Oyera 5:24, yamene amva mawu anga, nakhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzabwera konse kuchiweruzo wa koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Mukuona? Zonse palibe munthu angadze kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye poyamba ndipo onse omwe adza kwa ine ndipo onse amene Atate anga andipatsa ine adzadza kwa ine. Uko nkulondola. Onse omwe iye wandipatsa adzadza ndipo palibe mmodzi wa iwo ati adzatayike. Ine ndidzawapatsa iwo moyo wamuyaya ndipo ndidzamukitsa iye pa masiku otsiriza. Yohane Oyera 6. Chitsimikizo chodala bwanji. Mukuona ndiye inu simukusowa kuti muzipita mukuopsezedwa ndi imfa ndi kumadabwa. Mulungu watipatsa ife chitsimikizo changwiro kuti ndife ana ake. Ndipo monga ana ake iye amatikonza ife monga momwe ine ndimawakonzera ana anga. Inu mumawakonza ana anu. Pamene alakwitsa ife timawakonza iwo ngati ananga achita cholakwika ndiye ndi udindo wanga ngati bambo kuti ndiwakonze iwo. Ndiyeno ngati ana Mulungu achita cholakwika ndi udindo wake ngati bambo ndipo iye azikukonzani inu. Muzingokumbukira zimenezo inu mudzakonzedwa. Koma bola ngati muli mwana wake dziko kuli bwino kuti lichotse manja ake pa inu. Izo na zimenezo. Pakuti anati zikanakhala bwino kwambiri kuti mwala wa mphero umangiridwe pakhosi panu. Ndipo inu kukamizidwa nyanja yakuya kusiyana ndi kuti mubweretse choyipa pa mmodzi wa ng'ono awo amene akukhulupirira mwa inu. Uko nkulondola. Kodi chiweruzo chimenecho chidzakhala chiyani? Tsopano mbale pat kubwerera kufunso lanu. Mizimu yomwe inatuluka mwa munthu uja yomwe inkamuyendetsa iye monga wa misala mukuona. Ikuchira chinthu chomwecho lero mwa anthu. Mukuona? Ndi mizimu imeneyo sauzande kuchulukitsa sauzande. Ndipo njerekezi amabwera mmenemo ndi chonga mkungabwi pang'ono wokha. Izo zili ngati momwe iwo amamutengera mtsikana wang'ono wa kusukulu. Chinthu choyamba chimene iwo angachite ndi kumupangitsa iye kuti azisula ndudu. Mukuona? Izo zimamuyambitsa iye. Ndipo chinthu chotsatira chimene iwo amachita iwo amakhala mphamvu pang'ono. Ndiyeno chinthu choyamba izo zimathera muchamba. Ndiyeno kuchokera pamenepo kumapitirira mpaka kuchizolowezi chazosokoneza ubongo kwenikweni. Kodi izo zimachita chiyani? Izo zimawapangitsa iwo misala. Iwo amangopenga basi ndipo njerekezi wawapezeketsa iwo. Mukuona? Kotero njerekezi ali mukusula ndudu ndiwo maonekedwe ake yang'ono osawawa. Tsopano ngati yaona kuti ndiwe wanzeru kwambiri ndipo kuti uchidziwa chimenecho iye sangalole konse kuti izo zipitirire kuposa nduduzo. Mukuona? Bola ngati iye atakwanitsa kukugwira iwe pamenepo nthawi yayitali mpaka iye nkutenga kutenga moyo wako nkutsekereza. Chifukwa iye akudziwa kuti iwe sungakhoze kupita mpaka Mulungu atinena chomwecho. Koma iwe uzimva ulaliki pambuyo pa ulaliki, uthenga pambuyo pa uthenga. Ndi nkhonya pambuyo pa nkhonya pa izo, ndi chenjezo pambuyo pa chenjezo pa izo. Ndipo ngati iye angangokwanitsa kukusunga iwe motchingiridwa ndi kuyika malingaliro ako pa china chakenso, monga kukhala uli munthu wotchuka kapena kuti iwe uyenera kukhala nacho icho kapena china chake chonga izo, ndiye iye amangokugwira iwe pamenepo mpaka iye ata kutulutsira iwe panja kapena ngati iye angakhoze kungokulola iwe kuti ujoine chalichi ndikumati ine ndikakhala munthu wabwino ine ndikatembenuza tsamba latsopano ine ndikapeza ine ndikupita kuchalichi uko ndipo ndikajoina chalichi ngati iye atangokhoza kukusunga iwe pansi pa zimenezo ndizo zonse zomwe iye ayenera kuzichita iye wakupezeketsa iwe abobe chifukwa iwe yesu anati indetu indetu ndizo mwantheradi mwantheradi ine ndinena kwa iwe kupatula ngati munthu atabadwa mwamadzi ndi mwamzimu iye sadzakhoza mwanjira iliyonse kulowa mu ufumu ndiloleni ine ndikusonyezeni inu china chake ine ndinali kuyankhula ndi mʼbale madzulo ano mʼbale udu amene ife tinali pa ulendo kungopita kunja kuyesetsa kuti ndipeputse malingaliro anga kudziretsa kumayankhula kuti ndipeze mawu okwanira kuti ndidzayankhule usiku uno tsopano zindikirani ife tikupita kumusiku uno ndipo tinapeza njere yabwino yachimanga chachikulu iyo ndi njere yangwiro kwambiri yomwe ilipo mdziko lino ndipo ine ndikupita chabwino chimanga kapena ngala chilichonse chimene inu mukufuna kuchitchula icho ine ndiyitengera icho kuno kuchionetsero cha Clark County ndipo ine ndingawine ribbon ya blue pa icho ndi njere yabwino kwambiri yachimanga chimanga changwiro kwambiri chomwe chilipo ndinayamba ndachionapo ine ndikapeza ribbon ya blue pa icho ine ndichitengera icho ku Floyd County ine ndichitengera icho ku Harrison County ine ndichitengera icho ku Boma ndipo ine ndichitengera icho kwa Fuko ndipo icho chikawina ribbon ya blue iliyonse ndi njere yachimanga yangwiro kwambiri ndipo asayansi ndi magalasi awo akulu iwo akuyang'ana kudutsa icho ndipo amachipima icho kuona ndi muyezo wangwiro wa potashi ndi muyezo wangwiro wa kashiyamu ndi chinyezi changwiro chilichonse chimene chili mu njere iyo yachimanga ndi changwiro basi tsopano inu mukuti ine ndikabzala icho ndikukadzipezera njere ina yangwiro kuchokera mwa icho ndipo inu nkukachibzala icho munthaka kupatula chimanga chimenecho njere yangwiro imeneyo itakhala ndi nyongolotsi ya moyo mwa iyo iyo idzagona pamenepo ndikuvunda ndipo awo adzakhala mathero a iyo iyo sidzaukaponso zilibe kanthu momwe iyo ili yangwiro iyo iyo sidzauka konse mpaka iyo itamera ndi moyo watsopano mwa iyo ndipo inu mukhoza kumutenga munthu tsopano ine sindikutanthauza izi kuti ndipweteke kumverera ine basi uwu ndi mpingo uyu ndikachisi wanga ndipo ndine womasuka monga mbalame mukuona tsopano ine ndikufuna kuti inu muzikumbukira kuti muizi kuti munthu akhoza kukhala wabwino yakhoza kumapereka zakhumi zake yakhoza kukhala woona mtima yakhoza kumathandiza mkazi wamasiye yakhoza kumathandiza mwana wamasiye yakhoza kukhala membala wampingo inu nkusakhoza kupeza chilema chimodzi cha munthu ameneyo nthawi iliyonse china chake chikati chabwerapo amapisa mthumba lake momwe natenga ndalama yotsiriza yomwe iye ali nayo ndipo amayipereka iyo kwa osauka iye yadzayima ndi inu kudutsa mu zowirima ndi zopyapyala yadzakhala bwana we wanu ngakhale pamene ambiri otchedwa atakusiyani inu ndi chilichonse monga choncho ndipo munthu ameneyo hakadali kunja kwa ufumu wa mulungu kupatula ngati iye atadzazidwa ndi mzimu woyera moyo wa muyaya ndikulondola ndi momwe izo zilili zofunikira ndi chifukwa chake ine ndikuyesetsa kuti ndiufikitse mpingo wanga kuti uzione zimenezo ndipo ine ndikupemphera kuti inu musaganize kuti ine ndikungoyesa kuchita ngati mwanzeru pa zimenezo ine ndikuyesetsa kuti ndikuzeni inu kuti mdyerekezi ndiwonyenga kwambiri kuti iye ndiwonyenga kwambiri mpaka iye yadzakupangitsani inu kuti muzichita ngati mkhristu yadzachita china chake ndi kusanzira khristu mpaka kwa wosankhidwa yemwe baibulo linanena kuti iwo akanadzakhala woyandikana kwambiri limodzi inu mudzakhala munthu wabwino inu mudzayenera tsopano taonani apa mundiloleni ndikusonyezeni inu zitsanzo kuti nditsimikizire tsopano ife tikufuna kuti tizisunge izo m'malemba pamene ife tili pa mizimu iyi esau anali munthu wabwino kwambiri mwanjira iliyonse yomwe inu mungafune kuzitengera izo kuposa mamwe yako bwana lili. Sobano Esau mulungu andikhulukire ine chifukwa cha ndemanga iyi. Iye anali basida mbwali pang'ono ndizo zonse. Sobano ngati ino munga muzindikire iye iye anali chiyani wolakatula zongomva pang'ono ndi wabodza kwamkulu. Sobano ngati ine ndikunena zolakwika mulungu andikhulukire ine. Koma iye ananama ndipo anachita chinyengo panalibe wina wonga iye nkomwe amene iye anatenga timitengo tamangamanga tija ndi kuti viga ito madzi kuti azipangitse ng'ombe zabere zija ndi nkhosa kumeneko kuti zibale nkhosa zamangamanga ndi ng'ombe zamangamanga kuti azitenge izo zikhale zake mmanja ake. Kodi iye anachita chiyani? Iye anavala chikhoto cha Esau ndi chidutswa cha chikopa cha nkhosa ndi china chilichonse ndipo anapita kumeneko ndipo anakamusanzira Esau pamaso pa abambo ake akhungu omwe anali mneneri. Mkulondola uko bwanji iye anali shasha pang'ono iye anali kwenikweni. Ndipo Esau anali ine sindimayenera mwina mwake ine sindimayenera kuti ndinene izo mwanjira yameneyo mukuona ine sindikutanthauza izo mwanjira yameneyo ine ine ndikubweza zimenezo. Iye wa iye anali a ine sindikudziwa inu mukudziwa chimene iye anali mukuona inu mungozilingalira malingaliro anu. Ine iye anali a iye anali munthu wamkulu wa Mulungu ndipo ine sindikufuna kuti ndinene kanthu koyipa za iye inu mukuona. Koma ine ndikungoyesetsa kuti ndilozepo chaching'ono zinthu zazing'ono zomwe iye anazichita. Tangoonani momwe iye anakhalira tambwali wabodza ndi thudi iye anali basi iye anali moyipa. Koma kodi iye anali kuyesetsa kuchita chiyani? Tayang'anani pa Esau. Esau anali munthu wabwino wamakhalidwe membala wabwino wa mpingo lero. Kodi iye ankachita chiyani? Iye anali osaka. Iye ankapita kunja ndithudi pamenepo. Umo ndi momwe iwo ankakhalira moyo. Iye ankasamalira ziweto za bambo ake. Abambo ake anali akhungu. Mneneri wa mbuye anali wakhungu ndipo ananyengedwa ndi mwana wake yemwe mneneri Isaki kupyolera mwa iye kunadza Khristu. Inu mukhoza kumutcha iye mneneri. Baibulo linati iye anali ndipo anali wakhungu bwanji iye sanazichize yekha ndipo bwanji iye sanadziwe kuti uyo anali Esau kuti uyo anali Yakobo malo mwa Esau. Mukuona Mulungu sanawawuza aneneri ake chilichonse yamangowawuza iwo chimene iye akufuna kuti iwo achidziwe. Mukuona Mulungu anali akukonza dongosolo pamenepo ndipo iye ankayenera kuti agwire ntchito mwa ilo. Mulungu ngati inu mungadzipereke nokha kwa Mulungu, Mulungu adzakupangani inu kuti muzigwira ntchito mwa dongosolo lake. Tsopano zindikirani chimene iye anachita, chimene munthu uyo anachita. Esau anapita kumeneko ndipo anakayesetsa kuti awasamalire bambo ake osauka wokalamba khungu. Ndipo Yakobo mwakuoneka iye sankasamala chomwe chikanachitika kwa iye. Koma pali chinthu chimodzi chomwe Yakobo ankachifuna ndipo icho chinali ufulu woyamba kubadwa mosalabadira chimene chikanabwera momwe akanati autengere iwo muyezo omwe iye akanenera kuti abwerepo. Ufulu woyamba kubadwa uwo unali zonse zomwe iye ankazisamala. Ndipo Esau Baibulo linati sanasamale za ufulu woyamba kubadwa wake. Baibulo linanena zimenezo. Ndipo Baibulo linati kubadula patabwera wachiwerewere wina wachabe pakati panu monga munthu woyipa uja Esau yemwe ananyalanyaza ufulu woyamba kubadwa wake ndipo anawugwiritsa iwo ndi chipere cha mphodza. Tsopano kodi ufulu woyamba kubadwa ndi chiyani? Ndi ufulu ndi chimene ine ndikuyesetsa kuti ndikuwuzeni inu. Tsopano mzimu woyera uwu ndi ufulu wanu woyamba kubadwa. Iwo ndi ufulu wakubadwa wanu. Umenewo ndi ufulu wanu wopatsidwa ndi Mulungu. Tsopano anthu amanena lero ine ndipita ku chalichi ndine wabwino basi monga munthu winayo. Koma ine kumakachita monga mmodzi wa woyera udzikutubuzawo osati ine. Chabwino iwe Esau mukuona basi ndi chinthu chomwecho kunyozetsa ufulu woyamba kubadwa bwanji iye anawusinthanitsa iwo ndi chipere cha mphodza ndipo inu mukugulitsa iwo. Ine sindikunena kuti inu koma dziko likugulitsa iwo ndi zochepera kwambiri kuposa zimenezo. Esau anali ndi njala koma inu mukuona ngati ubwino uti udzawerengedwe Ngati wina wake, ngati ife tika na enda kupita kumeneko, ndikuka kala pafupi ndi chihema kwa masiku angapo, ife tikanapeza kuti Esau anali, ife tikanati timusankhe Esau. Mukuona, koma mumtima mwake yankafuna ufulu oyamba kubadwa amenewo. Iye sankasamala za chinthu china chilichonse, yankafuna ufulu oyamba kubadwa amenewo. Ndizo zonse zomwe yankazifuna. Ndipo Esau ankafuna kuti akhale munthu wabwino, ndikumasamalira chilichonse, ndikumachita chilichonse molondola basi, ndikumapanga chilichonse basi, monga yanali waza malamulo wabwino weniweni. Esau anali yankafuna chilichonse kuti chizikhala basi molondola. Ndipo Yakobo ankafuna chinthu chimodzi, ndipo chimenecho chinali ufulu oyamba kubadwa. Ndipo ndizo zonse zomwe iye ankazisamalira. Ndipo Esau, inu mukuona chimene chinachitika kwa nyamata awiri onsewo. Mukuona, ndipo ngakhale kuchokera mwa Yakobo munatuluka mbadwa 12 zomwe zinabala chabwino mafuko 12 a Israeli. Kuchokera mwa Yakobo. Ndipo iye anamutcha, ndipo Mulungu anamutcha Yakobo mwana wake yemwe. Kodi inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Zimo yera omenewo uyenera kukhala wofunikira kwambiri kwa inu kuposa china chilichonse chimene chilipo mdziko. Kutchuka kwanu, moyo wanu, ntchito yanu, chanu chilichonse chomwe chilipo. Inu musamalekeze mpaka inu mudakhala nawo iwo. Inu muyenera kulandira iwo, iwo uyenera kukhala chofunikira. Ndipo inu mukuti chabwino ine ndikuopa iwo, iwo akuntchito yanga. Ine ndikuopa kuti mwamuna wanga, wanga, musachite mantha, mulole iwo ukhale pa malo oyambirira, mulole china chilichonse chipite, mulole iwo ukhale choyambirira. Chabwino, ine ndikuyembekeza kudzawulandira iwo limodzi la masiku awa mbale Branham, osati limodzi la masiku awa, pakali pano, nthawi yake ndino iyi, mulole iwo ukhale woyamba. Ine ndisanati, ine ndisanachite china chilichonse. Loleni ine ndikhale nawo iwo tsopano. Kusimidwa, izo zingathandize kuyankha funso lathu. Inu ba, pamene inu musimidwa pofuna iwo. Kweni kweni inu muyenera kukhala nawo iwo kapena kufa. Mukuona, apo ndi pamene inu mungati mulandire iwo. Muyuda wina wang'ono ankakhala kuno mutauni. Ine sindikudziwa ngati inu mumamudziwa iye kapena ayi. Iye anali atachizidwa ku kansa. Iwo anamubereka, anamuthamangitsa iye. Ndipo pamene iye anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, ndiye iwo anamuthamangitsadi iye. Anamutulutsira iye pa bwalopo. Ndiyeno iye anapita nakajoina mpingo wa Methodist, ndipo iwo anapeza kuti iye anabatizidwa mu dzina la Yesu, ndipo iwo anakamuyika iye panja malo ozizira mpaka zero. Pafupifupi 10 pansi pake mu Ohio, anamuyika iye pa bedi kunja uko, mbale Freeman. Inu mukuyenera kumukumbukira mbale Vance. Sichoncho inu, anamutulutsa iye kunja uko ndi mpope wa madzi kunja uko, ndipo anati pali madzi okwanira kuti inu mubatizidwenso mu dzina la Yesu. Ine ndikuganiza. Komabe iye anali kundiuza ine kankhani kakang'ono nthawi ina. Iye ananena kuti pamene anthu ena awa, mkazi wake, iwo anali kukhala nawo. Ndipo iye anali atasonkhanitsa zinthu zake zonse zakalezo mu chigalimoto chokalamba chophwanyika, ndipo anayamba kupita kunja kwa mzinda. Ndipo mkazi wake anati, kodi inu mumadziwa chiyani? Ine ndimayenera kuti ndimwe madzi tisanachoke kumalo amenewo. Anati, ndili ndi rudzu. Chabwino, iye anati, wokondedwa, apo pali mpope wa madzi. Anati, chabwino, pitirira mpaka iwe ukafike pa malo abwinoko. Inu mukuona, ndipo iye anapita patsogolo pang'ono, ndipo iye anati, pali mpope wina. Anati, chabwino, ingopitirira. Inu mukuona, koma anati, ndiye pamene iye anafika mudzikolo uko kunalibe mpope. Anati, iye anali kungo menyera kufuna madzi akumwa. Ndipo anati, patapita kanthawi kutali komwe munda kunali mpope wakale wakumudzi. Kutali komwe munda, kutali kudutsa gulu la ng'ombe, ndipo iye ankaopa ng'ombezo. Koma iye anati, Levi, ine ndiyenera kuti ndimwe. Kotero iwo iye anayimitsa galimotoyo. Ndipo anati, iye asanafike poyimitsa galimotoyo nkomwe, iye anali atatuluka, ndipo anali akudutsa mpandawo. yankae nera kudamu imazi. Ndipo pamene Mulungu akhala weni weni chotero kwa iwe, pamene we uchita ludzu chotero, kuti mwina ndi Mulungu pamene we ufe, iwe sunga koze kupirira izo venanso. Ndipo china chake chachitika, icho chienera, iwe umayamba nchito yo pamene ipo ndi Mulungu. Apo ndi pamene iwe umatenga, izo zimachitika. Sobano, mizimu yoyipa iyi ima wanyenga anthu. Ndipo mizimu imeneyo nthawi zambiri imakhala yachipembedzo kwambiri. Sobano, inu mukuti anthauza yachipembedzo inde Bwana ngakhale kuphunzitsa malemba Baibulo. Iyo ndithu imatero. Sobano zindikirani Yesu anadza kwa gulu la anthu omwe anali ansembe woyera ndipo iwo ankasunga malamulo mpaka kulemba. Ndipo iwo anali yachipembedzo kwambiri. Ndipo Yesu, Yohane anawacha iwo anati, inu kambado kamamba, zimenezo ndi njoka, ndani wakuchenjezani inu kuti mutawe kumkwiyo omwe uli nkudza. Pamene Yesu anawaona iwo, ya anati, ndinu Atate anu njeregezi. Pamene anali Mulungu akunena zimenezo. Achipembedzo basi, momwe iwo akana kukhoza kukhalira. Kumbukirani, pamene njeregezi amamutenga munthu wake, koma osati mzimu wake. Mulungu amamutenga munthu wake, koma osati mzimu wake. Mukuona, mzimu era umabwera moyo wanu ndipo umadzayeretsa mzimu wanu. Umakhala moyo kudzera mwa inu. Ndikumakupatsani inu mphamvu kuti muzikhala moyo. Koma pamene mzimu wanu upitirira, mzimu wanu umasungidwa ndi Mulungu. Koma mzimu era unali pa inuyo, umabwera pa wina wake. Ndi wina wakenso. Ndi wina wake. Mzimu uwu umene unali pa Eliya unadza pa Elisha. Magawa awira iwo. Zaka 700 kenako kapena zaka 800 mtsogolo unadza bwera pa Yohane Mbatizi. Unamubangisa iye kumachita. Taonani momwe Eliya, taonani momwe Eliya analili. Munthu wakale wokalamba wabweya wamanyenje paliponse pa iye. Chikopa cha nkhosa ankaoneka ngati kambozi kaobweya. Nkhope yake itatuluka monga chomwecho. Akuponda pansi kudutsa pamenepo ndi chidutswa chachikulu chachikopa atavala. Lamba wake onga lamba kuzungulira mchuno mwake monga chonchi. Ngati inu mukanati ngati akanaendera ku nyumba yanu, inu mukanati oh my, itanenapo lisi mwachangu kumene munthu oteroyo waima patsogolo pa khomo langa. Koma ameneyo anali mneneri wa Ambuye. Zedi anali. Ndiyeno pamene iye anafa, magawa awiri a mzimu wake anadza pa Eliya. Ndiyeno zaka 800 kenako unadza bwera pa Yohane Mbatizi, ndipo unamupangitsa Yohane kumachita ndendende basi monga iwo ankachitira chifukwa iwo unali mzimu wa Eliya. Sopano, ngati mzimu wa Eliya pa Yohane ukanamupangitsa Yohane kumachita monga Eliya, mzimu wa Mulungu pa inu uzikupangitsani inu kuchita monga Yesu. Sopano, apo ndi pamene inu mukupeza mzimu woyera. Mukuona, ndi chimene mzimu woyera umachita, iwo umakupangitsani kufatsa, umakupangitsani kukhala wodzichepetsa, umakupangitsani inu kukhululuka. Kodi iwo akanakhoza kumwetula ndevu kuchokera pa nkhope yanu, ngati inu mukanakhala muli pamenepo, kuzimwetula izo ndi kulavulira pa nkhope yanu. Pamene inu munali ndi mphamvu yoyitanira makamu angelo, kodi inu mukanachita zimenezo chifukwa cha chikondi cha anthu omwe anali kulavulira pa nkhope yanu? Kodi inu mukanakhoza kuchita izo? Ngati wina wake atangoyenda kudza kwa inu nkuti iwe wachinyengo, ndikudza kumenyani inu kumbali imodzi ya nkhope, kodi inu mukanati mupempherere chikhululukiro chawo? Sopano, apo ndi pamene kudalira kuyesa ngati inu muli nawo mzimu woyera kapena ayi. Mukuona, pamene wina wake anena china chake choyipa molakwira wina wake nthawi zina yemwe amadzinenera kuti ali nawo mzimu woyera. Ine ndimubwezera iye ngakhale izo zinditengere ine tsiku langa lotsiriza. Mukuona, sopano, apo ndi pamene iwe umafufuzira za mzimu woyera wako. Mukuona, hodala muli inu pamene anthu adzanena mitundu yonse yazoyipa motsutsa inu mwabodza chifukwa cha dzina langa. Koma kodi inu mupita kukawabwezera iwo? Ayi, sangalalani ndipo mukhale wokondwera mopitirira. Chifukwa momwemo iwo anawazunza iwo aneneri omwe analipo, inu musanakhalepo. mugona pamene wina wake anena zoipa za inu muzinena china chake chabwino ngati inu simungakhoze kunena china chake chabwino cha iwo ndiye musati muzinena kanthu muzingozilola izo zizipita mukuona ndiyeno pamene inu mukhudzumuka apempherereni iwo ngati pali chinthu chimodzi moyo wanga chomwe chandithandiza ine kumvetsa kuti mzimu woyera unabwera mwa ine kumusikuja tsiku lijali chakhala chili chimenecho ine ndinali wakupsha mtima woopsha wachairishi kumbali zonse ndipo nthawi zonse ine sindinkakhuza kudya nkomwe pakamwa panga nthawi zonse pankakhala posasanthika wina wake amakhala atapasasantha ipo kulumphira pamene ine sindimayenera kuti ndilumphirepo ine ndili nawo mano anga ena osweka tsopano ndipo ndiwoyikira pamene ine ndinkayankhula pamene ine sindinkayenera kuti ndiyankhule inu mukuona ndikunena zinthu nthawi zonse muvuto ndipo ine ndinati wina wake anati kwa ine mphunzitsi wanga ku sukulu iye anati ine ndinati dona ine sindingathe kuziretsa izo mwaona ine ndimalowa muvuto nthawi zonse ndipo ine ndinati ine sindingathe kuziretsa izo mai tempo wokalamba osauka iye wangopita kumene kulemerero tsiku lina ndipo iye anati chabwino taonani wokondidwa iye anandinyamula ine pa chilolo pake ndipo iye anandikokera ine mmikono mwake ndipo anayamba kulira nthawi yoyamba yomwe ine ndinayamba ndakhalapo ndikukondedwa monga chomwecho kuchokera kwa wina wake mkazi wachikulire iye anangondiririra ine iye anati bire ine ndikuchitira iwe china chake wokondedwa ine ndikupatsa iwe kachidutswa kakang'ono kachingwe ndipo anati ngati aliyense wanyamatawa alumphira pa iwe pankanditcha ine mlimi wosauka chifukwa ine ndinali wochokera ku Kentucky mukudziwa ndindi ine ndinali ine ndinkavala moyipa kwenikweni ndipo iwo ankandiseka chifukwa cha tsitsi langa likulendewera pafupifupi utali wamomwe ilo liliri tsopano ndipo lonse pansi pa nkhope yanga ndipo ine ndinkangokhala ndi nthawi yoyipa inu mukudziwa ndipo ankakhoza kumandimenya ine pamenepo ndikundiwomba ine nthawi iliyonse aliyense akakwiya iwo ankakhoza kuyenda mozungulira ndipo basi kumangondigwira ine ndikumandithidzimulira pansi ndipo apa ine ndimabwera mukuona ndipo chotero kotero ndiye ndindewu ndipo ife tinapeza ngakhale ine mpaka ndinachita ndewu ya mipeni ndi china chilichonse ndipo ndinatenga mfuti ya Winchester ndikuyesera kuti ndiwombere iyo kuipopera iyo pa nyamata 4 kapena 5 chifukwa chondimenya ine mpaka kulephera kuyimirira ndikanakhoza kumupha aliyense wa iwo tikapanda mulungu ndinatola zipulopulozo kuchokera pansi ndinazibwezeretsa izo mu mfuti izo zinangowombera mwabwino basi monga zimachitira nthawi zonse mukuona ine bwenzi ndili wakupha wanthu asanu mwina mwake kapena anyamata asanu ndinali pafupifupi usinkhu wa zaka 12 zokha zakubadwa wakupsa mtima ndipo mphunzitsi anati iwe utenge chingwe chaching'ono ichibire ndipo nthawi zonse ukapsa mtima iwe uzingoyima ndikumanga mfundo naini mu chingwe chimenecho anati pamene udzachite zimenezo ndiye udzabweretse chingwecho kwa ine ine ndikukulonjeza iwe kuti kupsa mtima kwako kudzakhala kutatha ine ndinati akazi ya Warren ine ndithudi ndikuganiza ndinu wabwino kwambiri ine ndinati ine ndikayesera zimenezo mukuona kapena akazi a Temple ine ndikuti akazi a Warren ine ndinati akazi bambo Warren anali mphunzitsi kuno nthawi ina chotero ine ndinayika chingwecho mthumba mwanga ndipo ndisanakhale kuseliko kuposa maminiti asanu pamene wina wake anandiputanso ine chabwino ine ndinapita ndinawuyamba pa iwo inu mukudziwa ine ndinafikirako ndipo ndinatenga chingwe changa ndipo ine ndinayamba kuti ndimange mfundo imodzi ine ndinaponyera chingwecho pansi ndipo ndinathawapo mukuona ine sindikanakwanitsa basi kuti ndichite zimenezo mukuona ndipo ine ndinati ine sindingakhoze konse kukhala mkhristu koma ndiloleni ine ndikuzeni inu usiku umenewo kumusiuko ku Ohio Avenue pamene mzimu woyera unabwera mwa ine izo zinathetsa kupsa mtima uko kunali kutatha ine ndinati ine sindingakhoze konse kuchita zimenezo ine sindingakhoze konse kukhala mkhristu chifukwa ine sindimatha kusiyana nazo izo ine ndinati china chake chinabadwa mwa ine ndinati Mnyamata, bambo anga nari okupya ntima. Ndipo ndipo amayi anga teka mwenye au kari mokwanira kukhoza kumenye na ndima cheka. Ine ndinati ine, ine mnyamata aliyense amene ati alumphire pa ine azilandira izo ndizo zonse. Ine ndinati ngati ine ndi ngati ndikwere pa mwamba pamakwerero kuti ndiwamenye iwo. Ine ndinati ine ndithudi ndingachite zimenezo. Mukuona koma tsopano ino mukhoza kundikhukhuluzira ine kunja uko ndikukandivuvinyiza ine ndi mukuona chifukwa chiyani sineyo kodi ine ndikuyesera kunena chiyani apa china chake chinachitika mphamvu yakale ija William Branham wakale uja anafa ndipo wina wakenso anabwera mmenemo ndipo zimenezo zimandipangitsa ine kumumvera chisoni mdani wanga amene aliyense achita chilichonse cholakwika kwa ine ine sindimawapempherera konse modana nawo iwo ine ndimawapempherera iwo ndipoapo ndipamene mzimu woyera unandipatsa ine yesero lija usiku wina mu New England ichi chisanachitike kumusi kuno pamene izo pamene iye anandipatsa mphamvu anati ungoyankhula chimene wokufuna kwa anthu amenewo momwe iwo anali atachitira ndipo ine ndinayangʼana pansi apo ndipo ine ndinati ine ndakukhululukirani inu ndizo ndendende zomwe iye ankafuna mukuona muziwakhululukira adani anu mukuona imeneyi ndi mizimu imene imakupangitsani inu kukhala woyipa muzisamala nayo mizimu imeneyo apa panabwera wina wake pafupi iye anali pamwamba uko mʼmanda wina wake anadzera kumeneko iye ankakhoza kuthamanga ndi kuwagonjetsa iwo Baibulo linatero, anali baliyense yanali woopsha kwambiri mpaka palibe munthu ankadutsa kunjira imeneyo. Koma tsiku lina, uko kunali mphamvu ya nyonga kuposa yomwe inadutsako. Yanali atadzazidwa ndi udani, njiru, ziwanda, chikhamu cha izo, akuyendayenda kumeneko. Munthu wankulu, iwankakhoza kupita kumeneko ndi kukatenga nkhondo nkumwika iye munyolo. Ndipo iye ankakhoza kudula monyolo na masula ndipo njerekezi anali mwa iye apo iye anali china chake iye anali a iye akanakhala fano lenileni lakwa Jeffersonville High School ndithudi anali apo iye anali yense wankulu chomwechi kapena ena ausinkhu wa mateni awa inu mukudziwa iye ndi mwamuna weniweni. Ine ndaonapo munthu yemwe ankalemera mapaundi 200. Analibe aunsi ya munthu mwa iwo. Ameneyo si munthu. Icho ndi chirombo. Mukuona? Mauko kunali munthu wang'ono wamapewa akugwa anabwera ndi nsewuwo tsiku lina. Wokhala ngati wopindikira pansi. Baibulo linati panalibe kukongola koti ife tingamusirire iye. Usinkhu wa zaka sate. Ndikupitirira kwa fifite akuyenda ndi nsewuwo tsiku lina ndipo iye anatamangira kuti akakomane naye iye anati ine ndingomutenga munthu wang'ono uyu ndikumuzunguza-zunguza iye koma my amene iye anakomana naye modzi uyo iye anagwera pa mapazi ake hajerekezi yawo anamudzaza kwambiri iye tsopano onani tsiku limenero iye anali atagwidwa kwambiri ndi chiwanda tsopano ichi ine ndikufuna kuti ndichike ichi mkati umu chifukwa cha ine iye anali munthu ameneyo anali wodzipereka kwathunthu kwa njerekezi mpaka njerekezi anagwiritsa ntchito lilime lake kuti ayankhule tsopano iwe ukhoza kukhala utadzipereka kwathunthu chotero kwa mulungu mpaka mulungu akhoza kugwiritsa ntchito lilime lako kuti uyankhule uko nkulondola icho ndi chimene ine ndimadzinenera ulalikuli wonse umene ine ndinayamba ndilalikirapo umene unali ndi tanthauzo lililonse kwa iwo ndi pamene ine ndinadzipereka ndinamuchotsapo William Branham kuti achoke pa njirayo ndipo Khristu akanakhoza kulowa mkati ndi kuyamba kuyankhula mukuona ndipo iye akhoza kuyankhula muchinenero tsopano zindikirani iye anali atagwidwa ndi mzimu woyipa umenewo ndipo mzimu umenewo anali naye iye pafupi kwambiri mpaka ziwanda izo zinadziwa kuti nthawi yawo yafika chifukwa izo zinali zitakomana ndi chikondi mukuona ndipo izo zinati ife timuyesa iye ndipo zonse tsopano zindikirani chimene chinachitika iye anati bwanji ife tikudziwa yemwe inu muli chifukwa chiyani iwe uli mthupi laling'ono ngati ili kamana kuoneka kakang'ono kofowoka anati bwanji wokubwera monga chomwecho anati ife tikudziwa yemwe iwe uli iwe woyerayo wa Israeli Ndipo bwanji iwe sobano benyani ngati inu simukukhulupirira kuti kudzakhalapo kuzunzidwa kwa ntsogolo kwa ziwanda tibetserani kwa izi zimene zikuvomereza izo chifukwa chiyani mukubwera kudzatizunza ife nthawi isanafike izo zikudziwa kuti padzakhala kuzunzidwa ntsogolo chifukwa chiyani inu mabwera kudzatizunza ife nthawi isanafike mukuona ndipo Yesu anati dzina lanu ndi ndani Yanka dziwa, yanka funa kuti wavomereze zimenezo. Anati, ndife legio, kuti tiripo churuga ife. Yanati, ngatiwe uti utitulutse ife kuchokera mwa munthu uyu. Taonani, kamunthu kakang'ono kuwonda ngati Yesu, kada ima pamenepo, mugona. Ndi munthu yemwe akanakhoza kukwapula pafupi ya nkhondo. Maunyolo sankakhoza ngakhale kumugwira iye. Mugona. Izo si nyonga za thupi. Izo si zomwe zimawerengedwa ndi mphamvu ya mzimu woyera imene ili moyo wako yomwe imawerengedwa mukuona yanati musatizunze ife nthawi isanakwane koma ngati inu mutitulutse ife taonani kuyipa kwawo uthakati wake ngati inu muti mutitulutse ife musangotilola ife kuti tizipita furu kunja mdziko chifukwa sitikudziwa ngati ife titi tikalowe mwa munthu wina wakenso ngati inu muti mutitulutse ife ife tikufuna tikakhale mwa wina wake ife tikufuna kuti tizichita china chake Ife tikufuna kuti tizikachita kuyipa kwinanso.
That's the devil.
Uyo ndi ngerekezi. Ine ndi mbwezera iye. Mukuona? Uyo ndi ngerekezi. Ine ndi mbwezera iye. Mukuona? Ingo kumbukirani ndi mbale wanu waimapoyo. Koma ngerekezi wamupezeketsa iye. Mukuona? Tiloleni ife tizichita china chake choyipa. Ife tikhoza kuwapangitsa achigadala wakuno kuzunzika chifukwa cha ichi. Mwina mage, anunina wankuru, modzu wa iwa anati, tia nitipite kuguru hilo, langhumba. Yesu anati, yamba anulendo anu, koma mutuluke maie. Oh my, kamuntu kaka ngono kwa mbili kongako, kakuyankula kwa kamula likulu lija hilo, lazi wanda. Tulukani maie. Inu mwenera muchogemo. Ndiwe wa anakalu wa mankumba zimenezo, ndiwe izo zinamba kunyu. Anazi tamangitsira nkumba izo mukunyu. Ndipo kumatsika njirayo izo zinapita kuntsinje. Ndipo zinakamira muntsinje. Zinakadzitsa mwitsa zokha muntsinje. Kodi sizoona zimenezo? Sopano, amene izo zinatero, ndithudi ziwandazo zinatuluka mwa izo. Chifukwa izo zinazipa nkumbazo. Izo zinangozi tamangitsa izo mwakunyu. Izo zinali ndi kunyu monga winaliense. Kodi inu. Munamba mwona po munthu ali ndi kupsha mtima chabwino izo basi ndi basi zomwe izo ziri ndi ziwanda zomwezo ndi zomwe zinachitika kwa iwo inu mutati mwamona mmodzi wa iwo ali ndi kupsha mtima inu mungati aha ine ndi kudziwa zomwe zinachitika kwa gadala tsopano mukuona ndizo ndende basi zina zochepa chabe zitabwera pamenepo Zinamupangitsa iye misala kwa thunthu. Chifukwa dokota alaza mankhwala angakuzeni inu kuti kupsha mtima ndi gawo loyamba la misala. Ndi chimene mayo amanena gawo loyamba la misala. Ndale pat izo zikhoza kukhala mwamwano ndizo mwakukhoza momwe ine ndikudziwira. Basi mosayembekezereka. Chabwino. Aroma mutu wa 7 ndi ime ya 25. Ine ndiene lakuti ine ndaiwala, ine ndinazia ngana zimene zo tsikulina, pamene ine ndinalira ndira ilo. Koma ine ndaiwala basi, jomwe zo ziri. Tieni tiyanke funsula muntu wakondeka uyu, ngati feti ngati. Aroma 7, 22. Chabwino, kapena 25. Ine ndikupempa kukhululukira kwanu. Aroma 7, ine ndinatembenuza masamba awiri mwaka modzi. Chinali chifukwa chake.
I thank God through Jesus Christ our Lord so then
Ine ndikuthokoza Mulungu kudzera mwa Yesu Kristu Ambuye wathu kotero kuti kotero ndiye ndimalingaliro ine mwini wanga nditumikira lamulo la Mulungu koma ndinofu lamulo la tchimo sopano dikira nimeniti ine sindinawerenge izo molondola kumene ine ndikuthokoza Mulungu kudzera mwa Yesu Kristu Ambuye wathu kotero ndiye ndimalingaliro iya ndiko kulondola ine mwini wanga nditumikira lamulo la Mulungu koma ndinofu lamulo la tchimo chabwino ndizo ndendende zomwe Paulo ankanena nthawi zambiri mobwereza pamene ine ndikufuna ndichite chabwino choyipa chimakhala chili pamenepo mukuona ndizo ndendende zomwe inu mumachita nanunso ndimalingaliro anu umenewo ndi mtima wanu. Mukuona tsopano kumbukirani iwe sumaganiza ndi malingaliro ako komanso sumapenya ndi maso ako komanso sikuti iwe umapenya ndi mtima wako. Kodinu mumadziwa zimenezo? Kodinu mumadziwa kuti mtima wanu uli ndi munthu wina mkati mwake pambali pa inu mwini? Sayansi yangopeza kumene izo pafupifupi zaka folo zapitazo. Inu mukudziwa kachipinda kakang'ono mu mtima. Iwo amati solo imakhalamo. Kodinu munayamba mwamvapo zachikumbu mtima? Inu mukayamba kuchita chilichonse ndipo inu kumaganiza ine ndikungokwera pamwamba pa zimenezo. Koma chikumbu mtima chanu chimakuuzani inu mosiyana. Iwakhoza kutenga chodziwira bodza. Ine ndikumuona mzanga wabwino woyimira milandu Robinson wakhala kumbuyo uko. Ndipo ine sindikudziwa ngati anayamba wazionapo izo zikuchitidwa kapena ayi. Koma ine zinachitika kuti ine ndinali nazo izo kuyesa icho chinayikidwapo pa ine nthawi ina zokhudza ngero wa Ambuye uyu kuno. Ndipo iwo amayika chodziwira bodza pa iwe ndipo iwe umayesera kuti uvomereze mwakupambana kwakudziwa kwako mopambana momwe iwe ungakhoze kuchipangira icho mwabwino kwambiri basi ndi mokometserapo kuti iwe sunachite chinthu chakuti ndi chakuti mulanduwo. Chodziwira bodza chimenecho chidzatembenukira mbuyo momwe ndikunena kuti iwe ukunama. Mukuona bwanji ndikunjenjemera kwa misempha yako komwe iwo amakupeza pachodziwira bodza chimenecho. Mukuona icho chidzakuwuza iwe chifukwa chiyani munthu sanapangidwe kuti azinama muchiyambi chake chapachiyambi. Ndi tchimo ndi mdyerekezi yemwe ali pa iwe yemwe amakupangitsa iwe kuti uname. Mukuona iwe sunali mapangidwe ako siyakuti uzinama ndi chifukwa chake iwe uyenera kuti udzakhalenso moyo kachiwiri chifukwa iwe unapangidwa unalengedwa kuti uzikhala moyo kwa nthawi zonse kukhala moyo nthawi zonse. Koma onani tchimo linabwera amenemo ndipo linabweretsa imfa kwa thupi. Ndiyeno pamene tchimo linabwera amenemo ndi kubweretsa imfa kwa thupi ndiye ndithudi thupi liyenera kuti life. Koma ilo mkati imenemo mukhoza kukhala moyo wamuyaya pamene mzimu wasinthidwa mwa iwe ndipo umakhala ndi moyo wamuyaya Mulungu adzaliutsa thupi limenelo kachiwiri pa tsiku lotsiriza. Iye anati yakanadzachita izo kotero ndi malingaliro anga malingaliro. Iye anati malo ena ine ndikuganiza ine ndili nawo malingaliro a Khristu. Tsopano malingaliro amenewo iwe umatumikira ndi malingaliro a Khristu umatumikira Mulungu. Mwaona gawo la mkatiro? Mukuona gawo la mkati? Iwe umamutumikira Mulungu chikumbu mtima chimenecho mmenemo ndi momwe chikhulupiriro chimakhalamo. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu kodi pali nthawi yochuluka yomwe anthu inu kuno ambira inu mwaonapo nthawi pamene mungati inu mumadziwa kuti china chake chichitika izo zimaoneka ngati ndizosatheka kuti izo zitero koma inu mumangodziwa kuti izo zikanati zichitike. Kodi inu munayamba mwakhala nacho chimenecho? Icho ndi chikhulupiriro chimenecho chikumbu mtima chimenecho chikugwira ntchito. Tsopano ngati mukuyamba kutentha pang'ono muno inu mukhoza kutembenuzira pansi chosinthira icho pamenepo ngati muno mukutentha kwambiri pang'ono kwa inu. Tsopano mkati umo chikumbu mtima icho mukuona ndi mmene malingaliro anu. Tsopano Yesu anati kupatula munthu atabadwa mwatsopano. Tsopano sizomwe ine ndimafuna. Indetu ine ndinena ndi inu kupatula munthu atabadwa mwatsopano Yesu angakhoze kuona ufumu wa Mulungu. Tsopano inu simungakhoze kuona ufumu wa Mulungu chifukwa ufumu wa Mulungu ndi mzimu oyera. Ena ima pano sadzalawa imfa mpaka iwo ataona ufumu ukubwera mu mphamvu. Iye anatero ndiye ufumu wa Mulungu. Baibulo linati uli mkati mwanu uli mkati mwa inu mzimu oyera ndipo inu simungakhoze kuona iwo ndi maso anu. Chotero kuona umatanthauza kumvetsa kodi inu munayamba mwayang'ana chilichonse nkumayang'ana kumene pa icho nkuti chabwino ine basi sindikuchiona basi icho mukuona ine sindikuchiona basi chimenecho inu mukutanthauza kuti simukuchimvetsa icho mwaona mukuona inu simukuchimvetsa icho kuona ndi kumvetsa koma ndi maso anu inu mumayang'ana pa chilichonse Kuma ndi chimene chili mkati mwa inu, ndi chimene mumamvetsera nacho. Inu mumaona ndi chimenecho. Mukuona, ndi maso a Mulungu, inu mumayang'ana. Ndipo tsopano, gwirani mfundo yanu tsopano. Apa pali china chabwino, ngati inu mwakonzekera icho. Khristu amayang'ana pa zinthu zomwe iye samazoona ndi maso ake. Mukuona, pakuti ife timayang'ana pa zosaoneka. Mukuona, kodi inu mumayang'ana chotani pa izo, ndi maso anu ankati. Iwe umaziona izo mwachikhulupiriro. Ndipo tsopano, kuti titsimikizire zimenezo, chida chonse cha Chikhristu chinapangidwa ndi zikhalidwe zosaoneka. Kodi chida cha Chikhristu ndi chiyani? Wina wake akuti kuona ndi kukhulupirira. Munthu ameneyo sadzakhoza konse kukhala mkhristu, chifukwa chida cha Chikhristu chinapangidwa ndi izi, chikondi. Kodi inu munayamba mwachionapo icho, inu munachionapo icho chikuchitika. Koma inu simunayambe mwachionapo chikondi. Ngati mungathe kokani gawo lanu la chikondi ndikulola ine kuti ndione kuti chimaoneka motani mukuona chikondi chikondi chisangalalo mtendere kupirira kotalika ubwino kufatsa chikhulupiriro chikhulupiriro chifatso mukuona chida chonse cha Chikhristu ndi chosaoneka ndi maso achibadwa koma izo zimamvetsedwa ndi mtima ndi zimenezotu pamenepo ndi zimenezotu pamenepo Paulo ananena ndiye ndi malingaliro wanga ndipo ine ndili nawo malingaliro a Khristu inu mwaona iye anatero ine ndimatumikira Mulungu ndi malingaliro wanga koma thupi langa kodi iye anayankhula chotani zimenezo pamenepo potsiriza koma ndi nofu lamulo la tchimo ndichiyani chimenecho thupiranga likuti usiku uno iwe watopa kwambiri mmero wako watupa kwambiri iwe uli iwe wakhala uli kunja uko mumphepo lero iwe usapite kuchalichi usiku uno ndilo lamulo la thupi iwe mwina ukhoza kungowayimbira iwo ndi kumuwuza mbale nevewo kuti utumize mafunsowo uko ndipo muwuze iye kuti awayankhe iwo koma inu mukuona ine ndinalonjeza kuti ndidzachita zimenezo mukuona tsopano malingaliro wanga mkati munzimu woyera unati iwe usunge lonjezo lako koma thupi limati iwetu watopa kwambiri mukuona tsopano thupi limati tsopano palibe kufunikira iwe kanthu kakang'ono kokongola ndiwe kanthu kokongoletsetsa kakang'ono pa sukuluyi tsopano usati uzipereka tcheru chilichonse kwa mayi wako woyera wodzikulubuza uyo kapena bambo wako wotentheka uja mukuona ndiwe mtsikana wowoneka bwino kwambiri pa sukuluyi ndiwe nyamata wokongola kwambiri nyamata wowoneka bwino wowumbidwa bwino kwambiri ndiwe wotchuka kwambiri yemwe alipo mu mzindawu inu mukuona izo ndipo iwe umapereka ziwalo zako kwa zimenezo ndipo kodi iwe umathera pati pa mathero ang'ono anyanga nthawi iliyonse mukuona Paulo anati thupi langa limafuna kutero limafuna nthawi zonse kuti lidzipereke kwa izo thupi lanu limatero nalonso mukuona koma lamulo la mzimu wa Mulungu mu mtima limagonjetsa thupi ndikulipangitsa thupi kuti limvere chomwe mtima ukunena kuti lichite haleluya penyani ndiye ngati izo zingachite izo kwa ochimwa ndiye kodi izo sizingagwire ntchito kwa matenda aponso lamulo la mzimu wa Mulungu mu mtima umene umadziwa kuti ndi mikingirima yake ife tinachiritsidwa iwo amayima ndi mphamvu yawo kuti apangitse matenda awo muthupiro wamvera iwo chifukwa ndi njerekezi ndi zimenezotu pamenepo izo zili ndi zonona pa izo mwakuya chomwecho ine ndikukuzani inu ndi zimenezotu mukuona tsopano lamulo la tchimo ndi imfa limagwira ntchito mu nofu wanu koma lamulo la mzimu wa moyo limagwira ntchito mu mtima mwanu. Chotero mtima wanu, mzimu wanu mu mtima wanu, umapangitsa thupi lanu kumvera chomwe ilo likuti muchite. Ndizo ndende zolondola. Sobano, izo ndi zimene Paulo ananena. Nthawi zonse nofu, ine ndatopa kwambiri. Ine sitikwanitsa, ine sindili wokwanira. Ine sindingakhoze kuchita zimenezo. Ine ndinati kwa Lois kapena Dolores kapena wina wake yemwe wakhala kuyankhula kwa ine zokhudza mzimu woyera, zokhudza china chake kapena china monga chomwecho. Ine ndinati chiyani? Dolores anati chiyani, chiyani chinandipangitsa ine kuti ndimverere mwanjira imeneyo nthawi yomwe ine ndikanati ndimverere mwabwino. Ine ndinati njerekezi, iye anakuona iwe kuti unali wokonzeka kuti ulandire iwo. Iye anati ine ndika choziziritsa pang'ono pa iye. Mupemerera iye pang'ono pokha. Ndimukudziwa kukhala ngati kuziziritsa pang'ono mukuona, koma oh my, apo ndi pamenewe umauka kutenga maufulu ako opatsidwa ndi Mulungu. Ndi zomwe Paulo anali kutanthauza. Mukuona nthawi zonse pamene iye anati pamene ine ndikufuna kuchita chabwino, choyipa chimakhala pamenepo. Ndikuwuzeni inu choti muzichita, ine ndazindikira ichi, mkazi wanga ndi ine, ndipo ine ndingofulumira tizibwerera, chifukwa ine ndangotsala ndi maminiti pang'ono kutalika kwake, ndipo ndili ndi mafunso ena akulu apa. Ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu mochedwa kwambiri, koma ine ndikufuna kuti nditenge mafunso anu mwakukhoza kwambiri momwe ine ndingathere. Zindikirani, ine ndikhoza kuyambira mmawa ndikunena kuti ine ndikupita Ambuye nditsogolereni ine kuti ndipite kwathu kumalo ena ake kumsonkhano. Chabwino mbale, ine mungoona chilichonse mene chita chitikire, kapena mundilole ine ndipite kwathu ndipo kuitana kwakutali kwina kwake kubwerepo umo. Tsopano ine ndiyenera kuti ndipempherere wodwala. Joseph wang'ono adzakwera pamwamba pakhosi langa. Sara adzafuna kuti andifunse ine funso. Heki ayamba palimba, ine ndikati kuyikapo dzanja langa. Hei, ine ndikuti padadi akuti apempherere wodwala. Chabwino wadadi, taonani Joe wachita izi, inu mukuona, ingosiyani izo ziyambe. Ndipo mwansanga pamene pempherero latha, iwo amatenga zidole zawo ndipo basi mokoma ndi mwabwino bwino. Ndi njerekezi, ndithudi ndiyeyo. Ndiyeno ine ndimabwera pamenepo ndikudzati Joseph, iwe usamachite chinthu chakuti. Ndipo inu mukudziwa chinthu choyamba, inu mukudziwa iye walowa muchizolowezi. Ndipo inu mumazipeza mwana anu. Iwo amanama kwa inu. Chabwino, umenewo ndi mzimu onama pa mwana ameneyo. Pali mankhwala amodzi okha kwa izo, ndodo ya mfuti sindiyo lingaliro langa. Inu mukudziwa shamboko yomwe ife tinkakwapulidwa nayo mbale Jesu. Pamene ife tinkakhala muvuto, ife tinkakonda kukwapulidwa ndi shamboko yochokera mu mfuti zakale. Ndodo ya Hikore, inu mukudziwa zida zakale zothira onga. Ilo silingalirolo, koma pemphero limamuthamangitsira ngerekezo oyipa uyo kutali kwa mwana ameneyo. Ndiko kulondola, pemphero limachita zimenezo. Ngati Marita wang'ono angoyamba kupondetsa phazi lake laling'onolo ndikuthamangira panja ndikumalozetsa mwamba mphuno yake yaing'ono, inu mukhoza kumamumenya iye mpaka osakhalanso ndi malaya aliwonse pa iye. Iye adzachitabe izo muli monse, koma inu mungozika pamaso pa Mulungu ndikuyitanira moyo wa mwana ameneyo kwa Mulungu. Nkungokhalapo pomwe ndi ilo. Ine ndikukhulupirira ndi chinthu chopambana chimene ine ndikuchidziwa. Inde Bwana, ndiwo mankhwala opambana umwe ine ndikuwadziwa. Ndilo pemphero. Tsopano tiyeni tione. Tsopano lina lotsatira pali kuti kodi chimatanthauza chiyani pakuti kukonzederatu dziko lisanayambe? Kodi zili pati mu Baibulo kukonzederatu dziko lisanayambe? Chabwino, bwenzira ngalofunika. Tiyeni ife titembenuzire kwa Efeso mutu woyamba mwamalo amodzi wokha. Ife sititenga motalika kwambiri pa ili, ine sindikuganiza pokhapokha sili kuyankhika molondola. Ndipo tiyeni tingoyamba kuwerenga pa pa Efeso mutu wa 1. Sobano, chinthu choyambirira ine ndikufuna kuti ndinene ichi kuti kukonzederatu ndi mawu oyipa kwa mtumiki kuti awagwiritse ntchito pamaso pa gulu losaphunzitsidwa. Mukuona, iwo ali
ine sindimawagwiritsa iwo ntchito. Nthawi zina kuno kuchalichi koma kunja mwaombetsera uko mwamukulu. Komwe a chilichonse chimaonjikidwa kuchokera ku chilichonse, ine ndimawapenyetsetsa mawu amenewo. Ine nthawi zonse ndimagwiritsa ntchito mawu akuti kudziwidiratu, chifukwa kukonzereratu ndi kudziwidiratu kwa Mulungu kokha. Mulungu pokhala wopanda malire mwakudziwidiratu, iye anadziwa chilichonse kapena iye si wopanda malire. Mwaona, mukuona, iye ankadziwa chomwe chikanati chidzachitike. Chotero mwakudziwiratu, iye akanakhoza kukonzeratu. Ndi chifukwa chake ine ndimakhulupirira kuti Mulungu samangoti monga ngati mpweya umwe ino mukupuma, ine sindigwirizana nawo amboni za Yehova pali ngaliro limenero kuti mpweya wanu ndi mzimu wanu. Izo sizingakhoze kukhala, mukuona, mzimu wanu umakhala mu mtima mwanu. Mugona, ndipo iwe umakhala ndi mzimu wako usanati usanabwere konse mdziko. Mulungu anamuza Yeremiya kuti iye anamudziwa iye, ndipo anamuyeretsa iye, ndipo anamupanga iye neneri wapafuko wapamafuko asanayembekezeredwe konse muchiberekero cha mayi yake. Mugona, Yeremiya 1:4. Sobano zindikirani, chotero ife tikuona kuti zinthu zonse izi ziri mukudziwidiratu. Zaka 712 Yesu asanabadwe, Yohane asanabadwe, Yesaya anamuona iye masomphenya. Anati iye anali mawu awofula mchipululu. Zaka 712 kuyambira mmunda wa Edeni, Yesu Kristu asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Zinatheka bwanji? Tiyeni tiwerenge izi. Aefeso 1, tiyeni tingoyambira pa mutu wa 1 kapena ndime ya 1. Paulo mtumwi, tsopano penyani momwe iye akuwayankhulirawa, ine ndimayikonda njira iyi ya Paulo. Ine ndimamukonda Paulo. Simutero inu, oh, iye anali wantchito wodabwitsa wa Kristu. Tsopano penyani izi.
Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will
Paulo mtumwi wa Yesu Kristu mwachifuniro cha Mulungu kwa oyera omwe ali ku Efeso ndi okhulupirika mwa Kristu Yesu. Zindikirani, izi sizikulemberera kwa dziko, izi sizikunenedwa kwa kunja, izi ndi za kwa mpingo omwe uli mwa Yesu Kristu. Oh, kuli zimenezo sizokondeka mpingo mwa Yesu Kristu. Ndizo kodi mumalowa chotani mwa Yesu Kristu tsopano. Mwanzi mumodzi, ife tonse timabatizidwa kulowa mthupi limodzi. Sopano momwe ndipo iye akulondolera izi kwa anthu odzazidwa ndi mzimu woyera, mukuona, osati kwa dziko lakunja. Chisomo chikhale kwa inu ndi mtendere kuchokera kwa Mulungu Atate athu ndi kuchokera kwa Ambuye Yesu Kristu. Wodala akhale Mulungu Atate wathu, Mulungu ndi Atate wathu wa Ambuye wathu Yesu Kristu, yemwe watidalitsa ife mu malo onse a mwamba mwamba ndi madalitso a uzimu mu malo a mwamba mwamba mwa Kristu. Oh my, kodi inu simungakonde kukakhala mwa ena iwo? Chabwino, ife tiri ndithudi mzimu woyera omwewo. Iye ananena tsopano amene inu mukukhala limodzi mmalo a mwamba mwamba mwa Kristu Yesu. Mulungu atidalitsa ife ndi madalitso onse a uzimu mlongorozi. Ine ndimakhulupirira kuti ndizo ine sindikanakhoza kuganizira dzina lanu tsiku lina. Ine ndikukhulupirira inu munali mu nzira wa pemphero kapena china chake. Ndipo ine ndikukumbukira ndikuyesetsa kuti ndiganize za iro kenako. Ndipo ine koma dzina lanu ndi Rose Austin. Sikulondola uko, ine ndiku inu munkabwera kuno kukachisi nthawi zonse. Ndi zimenezo tu, chabwino. Tsopano, wodalitsidwa akhale Mulungu wa Atate wathu Yesu Kristu, yemwe watidalitsa ife ndi madalitso onse a uzimu, mzimu onse malo a mwamba mwamba. Tiyeni tione ngati ine ndikuwerenga izo kubwereza izo molondola. Adalitsidwe Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu, yemwe watidalitsa ife ndi madalitso onse a uzimu malo a mwamba mwamba mwa Kristu Yesu. Tasonkhana limodzi tsopano malo a mwamba mwamba mwa Kristu Yesu.
Are you all ready?
Maringana ndi momwe iye, tsopano mvetserani, kodi nonse ndimokonzeka? Maringana ndi momwe iye anatisankha ife mwa iye kale. Ine ndinalalikira kwa inu asanayikidwe maziko a dziko lapansi.
Sobano nani, yagu koza kuyankula kwa mpingu. Yesa angani nezimenezo kwa maganda. Kuma ya kuyankula kwa mpingu mene ulikare mwa Kristu. Sobano, yesa anga koza kupita kunja guno kumpingu wina ndi kukati. Chabu yuno sobano, izo ndi osankidwa awo, omwe ali mwa Kristu. Sobano inu mkuti, chabu ino, ine ndiku kubili da kuti, ine ndiri mwa Kristu. Gadi inu mulimo, inu malandira nzimo era, chifuwa ndiyo njira yukayo yume inu, munga koze gulo era mwa Kristu. Akorinto oyamba 12, 13, mugona, Akorinto oyamba mutu wa 12, chabu ino. Paguti mwanzimu umozi ifetonse timabatizidwa kulowa mutubili mozi umeliri tupi la Kristu. Sobano ye ifetima kala limozi maloa mwamba mwamba mwantima umozi. Nzimu era ugenda bagati batu uguti punzisa ife. Kukiso ngeza ife zintu za ziguru ubweretsa zintu pochitika. Oh, malo akewo. Ya nati, sobano ino amene maita nidwa monga jomecho. Ine ndi kufuna kuti ndi yankule ndi inu. Inu omwe muli osankidwa anu. Omwe Mulungu anatisankha ife mwa iye asanayikidwe maziko a dziko lapansi.
Think of that. Amen. God chose
daganizani za zimenezo. Mulungu anatisankha ife mwa iye asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Mulungu anadziwa asanayikidwe maziko a dziko lapansi kuti ine ndikanadzayankhula phunziro lomweli usiku uno. Iye ndi wopanda malire. Ndipo kusanakhale dziko lapansi onse. Apa mulandire mzimu woyera tsopano. Mawu aubweretsa iwo. Mukuona umo ndi momwe iwo unabwerera. Pamene Petro anali kuyankhula mawu awa mzimu woyera unagwera pa iwo. Mwaona, mukuona. Kusanakhale dziko lapansi inu munali malingaliro a Mulungu kuti adzakupatseni inu mzimu woyera. Chifuka iya nkadziwa kuti inu mukanadzama usowa iwo ndipo iye anakusankhani inu iye mwini chifuka inu munkaukhumba iye anakusankhani inu mwa Kristu inu musanati kapena Yesu aliyense wa inu asanakhale pa dziko lapansi. Ndipo iye anatumiza Yesu kuti adzafe kuti adzakonze njira yotumizira mzimu woyera kuti adzakubweretseni inu kwa iye mwini. Izo basi, ine ndi kudziwa, ine ndi koza, uu ndi mpingo, kotero ine ndiri kwatu tsopano. Mugona, izo nzole mira kwambiri kwa ine. Uganiza kuti sizomwe ine ndi mkafuna, sizinali nzo kumba zanga, sizinali chifuniro janga, sikunali kusankha kwanga, ine ndinali beka ntuka mozi kochita nazo izo. Kuma dziko lisa na yambe nkomwe Mulungu anationa ife ndipo anayika dzina lathu babuku la moyo wa mwana wankhosa kusanakhale konse dziko lapansi. Mukanena za Mulungu, ine ndinayima kutali uko kwa galasi lalikulu limenero inu mukhoza kuona zaka 120 miliyoni za danga la kuwala pamene ine ndinayang'ana ndi kuziona izo. Ine sindinafike bona kupyerera mu galasi. Koma ine ndinaona chitunzi pamene iwo anachitenga icho. Ndipo ine ndinayenera basi kukweza manja anga mwamba pamenepo. Malo amenewo ndipo ine ndinati inu ndinu wankulu banji, ndinu wankulu banji. Ndipo limodzi la maiko awo lista na tembenuke nkomwe. Haleluya.
God chose us in Jesus Christ.
Mulungu anatisankha ife mwa Yesu Kristu. Sobano ndinu wankulu banji. Inde bwana kusanakhale konse dziko, kusanakhale konse dziko la mwamba, kusanakhale konse dzuwa, kusanakhale konse mwezi, kusanakhale konse kuwala, kusanakhale konse chilichonse pamene kunali kuli Mulungu yekha. Mulungu ndi malingaliro ake, malingaliro amuyaya Mulungu anakusankhani inu mwakukonzeratu, mwakudziwiratu. Ankadziwa kuti inu mudzakhala pa dziko lapansi, ankadziwa kuti pakanadzakhala tchimo. Wina wake akuti ndiye bwanji anatero, chifukwa chiyani ni kuna kala chimo, ngati kukanati kusakale chimo. Zokumba zake sibwenzi hata zakhala mpulumutsi. Pankayenera padzakhalewo chimwa kuchitira kuti yadzakhoze kukhala mpulumutsi. Pankayenera kuti padzakhale munthu wodwala kuchitira kuti yadzakhoze kukhala nchiritsi. Amen. Ndi zimenezo tu pamenepo. Izo zinkayenera kuti zidzakhale mwa njira imeneyo. Uyo anali Mulungu yemwe anaziona izo ndipo anazidzodzeratu izo. Mgerekezi mulibe mokonse muliwirolo. Oh, yendichitsa chabe champepete pansewu chimene Mulungu ankachigwiritsa ntchito kuti awabweretsere ana kwa iye akufula Aba Atate. Zosadabwitsa pa tsiku limenelo momwe angelo ati azidzayimbira pamene ife tizidzayimba nkhani zachiwombolo angelo adzaweramitsa mitu yawo osamadziwa zomwe ife tikuzikamba ndithudi. Iwo sana yamba atayika pokonse. Iwo sakudziwa chimenecho chiri. Iwo sakudziwa momwe ife timamverera bwino podziwa kuti ife nthawi ina tinakhalapo ochimwa ndipo tinatalikirana ndi Mulungu wopanda chiyembekezo, wopanda chifundo, wopanda Mulungu mdziko la chivundi tikufa. Tikupita ku gehena ya mgerekezi ndipo Mulungu anaweramira pansi ndipo anadzatirola ife ndipo anadzatiwombola ife ndipo tsopano ife tili pamwamba pa ngero pakali pano. Ndi chiyani chimenecho? Ngero ndi wantchito, ndife ana amuna ndi akazi. Kodi yemwe amaganiziridwa kwambiri ndi ndani? Wantchito wako kapena mwana wako wamwamuna kapena wamkazi? Oh my, pemphero lochokera kwa woyera lidzapita nthawi miliyoni chokwera kuposa ngero. Inde bwana chifukwa iye ndi mwana. Oh, ukonkulondola mbale wanga Mulungu. Ine musati mpingo ine sindimakhulupirira mbali ino ya yaumiyaya momwe ife titi tidzazindikirire konse chomwe iwe uli malo omwe iwe uli omwe Mulungu wakuyikapo iwe. Ndinu anthu odzazidwa mzimu. Inu ndinu ana a Mulungu bwanji. Ngero ndi wantchito. Ndinu mwana wa mwamuna. Ngero akhoza kungokubweretserani inu uthenga koma inu muyenera kumachitapo. Amen. Ndinu wochitapo poonekera. Ndinu mwana wa mwamuna. Ngero ndi wantchito wanu kuti azikubweretserani inu uthenga ndikuti pano ndakubweretsera iwe uthenga uwu kuti uchite zakuti ndi zakuti. Izi ndizochokera kwa Atate. Ine ndawubweretsa iwo kwa iwe. Inde ndi zonse zomwe zili. Amen. Ndinu ana amuna ndi akazi a Mulungu. Anatikonzeratu ife. Sopano penyani miniti yokha. Monga momwe iye anatisankha ife. Sopano ife sitinasankhe. Ine ndikanakhoza bwanji kumusankha iye. Zaka mabiliyoni 400 miliyoni biliyoni triliyoni zapitazo. Ine ndikanamusankha bwanji iye. Koma iye anandisankha ine.
Amen.
Amen. Oh, mbale udu. Ndizimenezo tu, mukona. Anatisankha ife mwa iye lisanakhazikitsidwe dziko lapansi kuti tidzakhale oyera. Sopano musesere kuzipanga izo mwanokha chifukwa inu simungakwanitse ndi opanda chirema pamaso pa iye muchikondi. Oh, mbale, izo ziyankha funso lomwe ine ndinaliona muno mumaminiti pang'ono chabe apitawo. Pena pake ine ndinaliona ilo basi. Oh, inde, inu munati kodi munthu angakhoze bwanji kumakhala moyo wapamwamba kumakhala pafupi kwambiri ndi Mulungu. Iye nkukhala wopanda tchimo. Mvetserani kwa izi. Woyera kuyambira makhazikitsidwe a dziko lapansi kuti ife tikakhale woyera ndi wopanda chirema pamaso pa iye muchikondi. Chikondi chake chinachita zimenezo. Chikondi chake chinalipira machimo anga. Chikondi chake chinawachotsera iwo kutali. Chikondi ndikukankha kwa mphamvu kwambiri komwe kulipo. Mukamutenga mwamuna yemwe amamukonda kwenikweni mkazi wake iye angamufere iye mwaufulu. Ndi chikondi chapa abale. Kunali munthu wina wake amabwera ku mpingo uno kamodzi munthawi kunja uko kumudzi. Anali atakhala pa nyumba ya mbale wake tsiku lina. Iye anati, bwanji ngati china chake chidachitika kwa mbale Bill. Iye anati, mokondwera ine ndingatulutse chidali changa kuti andiwombere ine malo mwake. Mukuona kukufera iwe. Chimenecho ndi chikondi. Chikondi choposa munthu alibe choposa iwo omwe angayike moyo wawo pansi chifukwa cha wake mbale wake. Mukuona chikondi anatisankha ife muchikondi asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Tsopano penyani Ata tikonzerati ife, sobano apo pali mawa kuti kukonzedweratu. Ata tikonzerati ife.
Unto the adoption of children by Jesus Christ to himself.
Ugalowa kukukhazikitsidwa kwa ana mwa Yesu Kristu kwa iye mwini. Maringana ndi kufuna kwa bwino kwa chifuniro chake. Nanga bwanji zimenezo mbari Mike. Kodi zimenezo sizoda bwitsa. Yana kukondani inu. Yana kukondani inu kusa nakhale konse dziko. Yankachidziwa chikhalidwe chanu, yankachidziwa zifoko zanu, yankachidziwa zizowezi zanu, yankachidziwa zonse za inu. Chomwe inu mukanati mudzakhale ndiyeno pamene iye anayang'ana kuli konse pa dziko lalikulu, monga izo zinalili, iye anati, ine ndikumuona iye. Ndipo pamene iye anachita zimenezo kusa nakhale konse kachidutswa ka kakuwala. Ndiye ndinu amuya yalimodzi ndi Mulungu. Pamene inu mulandira mzimu woyera, ndiye inu mumadzakhala wamuyaya, chifukwa inu muli ndi Mulungu, ndinu gawo la Mulungu. Kodi inu mungakhoze kuona chimene ine ndikutanthauza, ndinu wamuyaya limodzi ndi Mulungu. Basi chifukwa inu muli, ine ndili Branham, mochuluka basi Branham, monga bambo anga anali Branham, chifukwa ndine magazi a Branham, ndine Branham limodzi ndi bambo anga. Chifukwa ine ndinabadwa ndi abambo anga, ndine Branham ndi iye. Inu ndi udu, chifukwa abambo anu dzina lawo ndi audu. Inu ndinu udu mochuluka monga momwe Jim udu aliri. Ndinu basi Banks udu. Amen. Oh my. Ndinu Neville, chifukwa chakuti abambo anu anali a Neville. Ndinu mochuluka basi Neville, monga iwo analiri a Neville. Ulemerero, ndife basamu yaya monga Mulungu aliri. Chifukwa ndife gawo la Mulungu, ana amuna ndi akazi a Mulungu. Tiri nawo moyo wa muyaya, ndipo sitingakhoze konse kuonongeka. Ine ndidzawaukitsa iwo pa masiku otsiriza. Zosadabwitsa pamene iwo ankakonzekera kuti adule mutu wa Paulo kumene kuja, yankayenera kuti ayende njira ya imfa imeneyo. Yanalembera kalata yotsiriza ija kwa Timoteyo, anati, ine ndamenya nkhondo yabwino. Ine ndatsiriza ntchito yanga. Ine ndasunga chikhulupiriro kuchokera pano, wayikirira kwa ine kolona yemwe woweruza wolungama ati adzandipatse ine pa tsiku limenero. Osati ine ndekha, koma onse omwe akukonda kuonekera kwake. Ndiye imfa inati, ine ndikukutsatira iwe. Iye anati, mbola yako ili kuti. Manda anati, ine ndikupeza iwe. Anati, kodi chigonjetso chako chili kuti. Koma iye anali ndi chitsanzo, yanang'ana mbuyo ku Calvary, ndipo anati, koma ndikuthokoza Mulungu yemwe amatipatsa ife chigonjetso kupyolera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndi zimenezo tu pamenepo. Izo ziyenera kukondoweza zogirigishira. Izo ziyenera kutero basi. Moyo uli mawa kutuluka. Moyo, mawa moyo, ama ugira moyo, ndipo mkati mwa munthu wokhalapo, china chake chimeyenera kufulira mokweza. Inu mukudziwa, wina wakanati, bire, nchiani chimawapangitsa anthu kudzuka apo, ndi kuponyera mwamba manja awo, kapena kumati Ambuye alemekezeke, kapena ameni. Penyani zomwe Baibulo limanena. Paulo anati ngati ife tiyankhula malilime wosadziwika atani wosaphunzira. Pamene iye wadalitsidwa ngati iye wadalitsidwa yanganene bwanji ameni. Mukuona iwe umayenera kuti uzidziwa chimene iwe ukuchinena. Malilime wosadziwika kupatula ngati iwe atakhala mwakutanthauzira kapena vumburutso ndiye iye akhoze kunena kuti ameni. Ngati iye angakhoze kuzimvetsa izo yakudziwa chimene akuchinena. Mukuona sobano oh my tanganani uko tsiku lija pamene ndani anali kubwera mmenemo pa Davide ndipo iye anawapatsa iwo dende lonse la vinyo ndi a nthuli yabwino ya nyama ndi mkate ndipo pamene ndani anali kubwera iwo sanali kudziwa choti achite ndipo iwo anasonkhana kumeneko ndipo Israeli yense anasonkhana limodzi pansi pandulidwe. Sobano, izi zinali pansi pandulidwe wa kale wa Chiyuda. Ndipo iwo anakwezera mwamba manja awo, ndipo anati, Mulungu, inu ndinu Mulungu wathu, inu mwatiteteza ife, inu munambweretsa Mose mneneri, Ndipo inu munatulutsa ana a Israeli mu Egupto. Inu munawabweretsa iwo kudutsa mchipululu. Amene iwo anali ali uko, palibe yemwe ankachita mantha kuti aliyense ankaopa kuti awakhudze iwo. Palibe mmodzi anabwera pafupi ndi chuma chanu. Iwo ankaopa kuti atero. Komabe iwo anali apang'ono. Koma aliyense ankaopa kuyika manja ake pa iwo. Pakuti chilichonse chomwe chinawagwera iwo, iwo ankalumidwa mobwereza. Iye anati, oh, inu ndinu Mulungu wankulu bwanji. Ndipo tsopano Ambuye ngati ife tachimwa, akazi athu ndi awa, ana athu ang'ono ndi awa, ndipo ife tili mukusimidwa mu ola lino. Anati, oh, kodi ife tingachite chiyani? Ndani akubwera? Iye anati, kodi ife tingachite chiyani? Ndipo pamene iwo anali kupemphera mzimu unagwera pa mmodzi kumeneko mwawombetsera, ndipo iye analosera, pakuti atero Ambuye, inu simumenyera, imani nji, amen. Pitani uko mwanjira ina yake, ndipo mukakomane nawo iwo kumeneko. Ndipo iye anayambitsa chisokonezo pakati pawo, ndipo iwo anaphana wina ndi mzake. Ndizimene zotu pamenepo kukonzeleratu kuti adzasankhidwe mwa Khristu Yesu asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Tsopano inu munanena kuti munthu akhoza kumakhala moyo mwapafupi kwambiri ndi Mulungu mwakuti iye osakhoza kuchimwa pamene iye ali pano pa dziko lapansi. Ndiye tafotokozani Yohane woyamba 1:8 mpaka 10. Tiyeni tione Yohane woyamba 1:8 mpaka 10. Ngati ine ndikanakhala ndikanthawi pang'ono kuonjezera kuti tiyang'ane pa izi. Ine ndinali nayo koma ine basi sindinayitenge iyo anzanga. Ine ndinali kuyesera kutero kuti titulukemo. Chabwino ine ndimupeza Yohane pakapita kanthawi. Izo zikhala kumbali ina ya Hebri ndithudi. Chabwino, Yohane woyamba 1:8 mpaka 10. Yohane woyamba 1:8 mpaka 10. Ngati ife tikuti ife tilibe tchimo, ife tidzinyenga tokha ndipo choonadi sichili mwa ife. Ngati ife tivomereza machimo athu, iye ali wokhulupirika ndi wolungama kutikhululukira machimo athu. Ndi kutitsuka ife kukusalungama kwathu konse. Ngati ife tinena kuti ife sitinachimwe, ife timupanga iye kukhala wabodza, ndipo mawu sali mwa ife. Chabwino, tsopano dikirani mʼbale wanga wokondedwa, ndingotembenuzirani uko kumutu wa Filipa ndi ndime ana ine. Inu muli kumene pa tsamba lomwero mu Baibulo langa. Ndime ya 8 kuti tiyambirepo. Iye amene achita tchimo ndi wanjerekezi, pakuti njerekeza anachimwa kuchokera pa chiyambi. Pa cholinga icho, mwana wa Mulungu anaonetseredwa kuti iye akakhoze kuononga ntchito za njerekezi. Basi zomwe ine ndakhala ndikuziyankhula, mwaona, Mulungu kukonzeratu kukudziwani inu. Aliyense yemwe ali wobadwa wa Mulungu samachita tchimo, pakuti mbewu yake imakhalabe mwa iye. Ndipo iye sangakhoze kuchimwa chifukwa iye ali iyali, chifukwa iye ndi wobadwa mwa Mulungu. Basi ndi zomwe mawu akunena. Tsopano ngati inu mungapenye apa, ngati ife tikuti ife sitinachimwepo, ife timupanga iye kukhala wabodza, ndipo mawu sali mwa ife. Tsopano anthu ena amati, chabwino tsopano apa pali mtsikana wang'ono wabwino kapena mnyamata wabwino wang'ono. Iwo sanayamba achimwapo kuyamba ndi kuyamba. Inu munabadwira mu tchimo, munaumbidwa mukuseruzika, munabwera mdziko mukuyankhula mabodza. Pamene inu mubadwa mdziko lino, ndinu wabodza, ndinu wakuba, ndinu chilichonse chomwe chilipo. Basi tchimo lonse osati wakuba, chifukwa inu simunabepo, koma inu mulinazo. Inu simuli wabodza, chifukwa inu simuname. Koma mzimu umenewo umakhala mwa inu pamene inu mubadwa, chifukwa inu ndinu wa mdziko. Ndi chifukwa chake inu simungakhoze kukhala ndi kukonzedwanso, kukonzanso. Inu muyenera kuti mufe ndi kubadwanso. Ndipo inu simungakhoze kukhala ndi kubadwa popanda kupachikidwa. Inu simungakhoze kukhala ndi chiukitsiro. Inu muyenera kuti mupachikidwe kwa zinthu za dziko ndi cholinga choti mukaukitsidwe mwa Khristu. Ngati inu muti muzidalira pakwanu, kudziwa kwanu kwaluntha ndi zina zotero, inu simudzabadwa konse ndi mzimu wa Mulungu. Inu muyenera kuti muziwala monga Paulo anachitira zonse zomwe iye anayamba wazidziwapo ndi kusadziwa kanthu pakati panu kupatula Khristu yekha ndi kubadwa mwatsopano kachiwiri. Oh, ngati apa ngati ine ndingakhoze kuzifikitsa izo kwa inu, mukuona ndi kubadwa komwe kumapangitsa chatsopano, cholengedwa chatsopano, mawu omwe achigiriki apa, monga ine ndinali kuliyang'ana ilo muchigiriki cha lexikoni tsiku lina, mawu akuti kubadwa amatanthauza chilengedwe, pamene iwo ati inu muli zolengedwa zatsopano mwa Khristu Yesu. Pali mawu pamenepo, cholengedwa ndi mawu akuti chilengedwe. Inu ndinu chilengedwe chatsopano, osati mdziko lapansi koma mwa Khristu Yesu. Inu mwakhala watsopano. Tsopano inu munali mdziko ndipo munkati, oh, inu mukudziwa zinthu zokopa, zovala zabwino kapena chokongola china chake. Ndipo ba chipembedzo chili kumbali, mukuona. Oh, ine ndimapita kuchalichi zedi. Ine sindikufuna kuti ndidzapite ku Gehena, koma inu mukudziwa ndipo maso a brown okongolawo kwa ntsikana, kapena tsitsi laling'ono la nzindolo kwa nyamatayo, kapena iye ali kwambiri, inu mukudziwa china chake kapena chinzake, china chake basi choli chikope cheru, kapena iye ndiwosirira, kapena kumwa, kapena china chake, kapena china pamenepo. Ilo ndi dziko ndinu, inu muli mdziko, ndipo Baibulo linati ngati inu mulikonda dziko lapansi ndi zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili mkomwe mwa inu. Chotero pofuna kuti izo zichoke mwa inu, inu muyenera kuti mufe, muyenera kuti mufe, mupachikidwe ndi kuyikidwa mmanda ndi kuukitsidwa muli cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu. Tsopano inu simunalandire mzimu woyera, inu mukukhulupirira kupita ku moyo wamuyaya, koma inu mulibe moyo wamuyaya mpaka inu mutalandira mzimu woyera, chifukwa iwo ndi moyo wamuyaya. Mzimu woyera ndi Mulungu, ndi moyo wa Mulungu mkati mwanu. Zikatero inu muli nawo moyo wamuyaya, kodi inu mukumvetsa zimenezo tsopano? Mukuona penyani, mukuona inu mukukhulupirira kupita ku dikirani apa pali chinthu chabwino. Akazi inu mundikhululukire ine chifukwa cha ichi, ngati icho chita mveke mosabisa kwambiri. Mukuona tipange mfundo, mayi pali moyo komabe mwana uyo sanabadwe. Koma ngati inu muti mumusamalire bwino mwana ameneyo ndi kumatsatira malamulo achilengedwe, mwana ameneyo adzabadwa wolunga. Koma ngati inu simuyendetsa chilichonse monga mwa malangizo achilengedwe, inu mkulola kachilonda kolimba kapena kugunda kapena china chake kuchitika, icho chimononga iye. Mukuona icho chidzamupha mwanayo iye asanabadwe. Chabwino ndilo limene lili vuto, zilonda zimabwera kuchokera kwa Satana. Satana amatenga zisonga zachiphe za ku Gehena ndipo amayesetsa kuti awuvulaze mpingo womwe uli mu ululu wakubala kwa mwana, ndipo iye asanabadwe konse iwo amamupha iye. Koma ngati inu mungotenga Baibulo ndi kukadyetsa iko mu kukapatsa iko chakudya cha mwana amake kumadya mavitamini, chabwino iyi ndi vitamini yopambana yomwe ine ndikuidziwapo, mavitamini a uzimu. Mukuona iwo amakumanga iwe. Tsopano mpingo ukuyenera kuti uzidya mavitamini a uzimu, ndipo mavitamini wo ali apa pomwe, buku lonse ndilodzaza ndi iwo. Ndipo inu muyenera kumamwa mavitamini a uzimu kumaphunzira, ndipo zimenezo zimamubweretsa mwanayo kukubadwa. Mukuona chimene ine ndikutanthauza. Tsopano munthu wang'onoyo pamene iye ali ndi moyo, iye ali ndi moyo, chifukwa timakhunguta ting'onoto timasuntha ndi kumagunda pakangotha pafupi miyezi itatu ndi kapena inayi. Ndiyeno iye amakankha ndi kumasuntha, koma iye sanabadwe apabe. Koma mwansanga iye akangobweretsedwa mdziko, dokotala amake kapena wina wake amamugwira iye ndipo amamumenya iye pang'ono ng'a apo iye akupita. Mukuona ndipo zikatero iye amayamba kupuma, ndipo basi mwansanga pamene iye apuma mpweya wa moyo, ndiye iye amadzakhala solo ya moyo. Ndipo ndi chimene nthawi zina inu mwakonzeka kuti mulandire mzimu woyera, inu muli mu ululu wakubala, inu mukufuna kuti mubale. Ndiyangati muno ali ndi chikhalidwe chimenecho pakali pano, akufuna ubatizo wa mzimu oyera, akufuna kweni kweni kuti adziwe chomwe izo zili, akufuna kuti alowe alowe muzimenezo, ndani akufuna ubatizo wa mzimu oyera, kweza ni mwamba manjano, mukuona, inu muli mukumva kuwawa, inu mukufuna kuti mubale, chimene inu mukusowa, ndika kofi pang'ono kauthenga, kena kake kakang'ono komwe ndipo inu mumafula mokweza ulemerero ndipo pamene izo zichitika ine ndikudziwa inu mukuganiza kuti ine ndapenga koma ife tili nawo malingaliro a Khristu omwe ali misala kwa dziko muli mwase china chake chimakuwa mkatimu mzimu umenewo umakututumitsa iwe ndiye iwo umakhala ukumango bwera monga ine ndinanena kwa munthu izo zimakhala ngati mphope wakale umene unauma ndipo iwe ukuyendetsa waya wang'ono kudutsa mmenemo ndipo iwe umagwira waya uwu kukumba ndipo pamenepo pamakhala kuyenderera kwa kukulu kwa madzi akuyesetsa kuti adutsemo kukumba iwe suku wapeza iwo koma iwe ukudziwa kuti muli china chake mwamba umo yowukhoza kuwamverera iwo ali mwambamo kumapeto uko ndiye pakapita kanthawi ukawapatsa iwo kukolola kwakukulu kwambiri ndipo hush amadutsa madziwo mumpope umo ndi momwe izo zimakhala ndiye madziwo amangopitirirabe kumabwera umo ndi momwe mzimu oyera umakhala tchimo linayimitsa mapayipiwo inu mumakhala mbuyo ndikuti ndine wamanyazi inu mukudziwa ine sindingakwanitse basi kunena zimenezo ine ndikuchita mantha anthuwo aziganiza kuti ine ndine woyera wodzikudubuza mukuona ndizo tsopano pamene inu mumverera kukoka kwakung'ono uko kwa mzimu inu mumaufuna iwo kuposa moyo inu mumaufuna kuposa moyo wanu womwe iwo umatanthauza mochuluka kwa inu ine ndiyenera kukhala nawo iwo kapena ndife chinthu choyambirira inu mukudziwa inu mumagwira china chake inu mumaganiza ndi chimenecho ambuye inu mumachotsapo chotsekeracho psi apa iye amabwera zapita oh my mfulu oh my ine sindikusamala ngakhale President Eisenhower akanati wakhala apa ine ndikanati ulemerero kwa mulungu magazi ake adzakupulumutsani inu Petro ndi iwo anali kuseri kuja pa Pentekoste akubisala akuti ziyang'ana panja pachitseko mophweka kwenikweni muziona ngati aliyense wa Yuda amenewo kunja uko akubwera ayi ine sindikumona modzi wa iwo chabwino mukhale bata kwenikweni anzanga ine ndikukuzani inu ngati iwo abwere konse kuno iwo adzatikokera ife panja ndizo zonse zomwe zilipo kwa izo khalani pafupi iwo onse anali atakhala pamenepo ndipo zonse mwadzidzidzi apo panadza mkokomo wochokera kumwamba monga mphepo yamphamvu ya mkokomo iyo inayamba kudzaza nyumba yonseyo monga iwo anali atakhala china chake chinayamba kuchitika kuchokera mchipindamo iwo anapita anakankha anatsegula zitseko chotsika masitepe iwo anapita uko akudzandima ngati gulu la anthu oledzera pamene iwo anakhala pansi pa mphamvu ya mzimu akungofula ndi kumapitirira nazo iwo anati amunawo aledzera tamvetserani pa iwo kuyang'anani pa wamantha uja akuyang'ana pa chitseko uja yemwe anamukana yesu kumusikuja pakupachikidwa anati ine sindimamudziwa mkomwe iye mkazi wang'ono anati chabwino mayankhulidwe ako akukugwiritsa iwe ndiwe mmodzi wa iwo anati iye anatukwana anati ine sindikumudziwa iye koma pamene chitsekerero icho chinasololedwapo pamene mzimu unayamba kuyenderera kudutsa mwa iye iye anati inu amuna ku yudeya ino mwe mumakhala mu yerusalemu mulole ichi chidziwike kwa ino ndipo mumvetsere kwa ine amen ndine bwana mulole ichi chidziwike kwa inu awa sanaledzere ayi kuyankhulira mpingo wake awa sanaledzere monga inu mukuganizira kuona kuti ili ndi ola lachitatu la tsiku koma ichi ndi chija chomwe chinanenedwa ndi neneri Yoweli zidzafika pochitika masiku otsiriza atero mulungu ine ndidzatsanulira mzimu wanga panofu onse kusiyana kwakeko mai ine ndikudziwa inu mukhoza kuganiza kuti ichi ndi chinthu chopsa koma ine ndiyenera ndikuloleni inu muone chomwe chili choonadi zikhalani ndi icho. Tsopano ndithudi inu muli nawo moyo wamuyaya. Tsopano kuti tifotokoze izi, izi tikati ngati ife tinena kuti sitinachimwa ayi, tonse tachimwa ndipo tapelewera ku ulemerero wa Mulungu. Timupangitsa Mulungu kukhala wabodza. Iye anati inu mwachimwa. Ngati inu munena kuti inu simunachimwe, ine ndinabadwira mu mpingo wa Baptist, mpingo wa Methodist, mpingo wa Chipentecost, mpingo wa Presbyteria. Ine ndinabadwira zimenezo sizipanga kusiyana pang'ono. Inu muyenera kuti mubadwe kuchoka mwa izo kachiwiri. Ndiko kulondola. Ngati ife tinena kuti ife sitinachimwe, inu mukumupanga iye kukhala wabodza. Ndipo mawu omwe ali choonadi, danga atakudziwa kuti mawu ali choonadi, pachiyambi panali mawu. Ndipo mawu anapangidwa thupi. Ndipo mawu ayeretseni iwo Atate kupyolera mu choonadi. Mawu anu ndiwo choonadi. Ndipo iye anali mawu. Mukuona. Ndipo mawu kapena Khristu sali mwa inu. Iye anali mawu. Ndianga atakudziwa zimenezo. Mukuona. Chabwino. Ife tiziwerenge izo monga chonchi ndiye. Ngati inu munena kuti inu simunachimwe ayi, inu mukumupanga iye kukhala wabodza. Ndipo Khristu sali mwa ife. Mwaona, mukuona, tsopano izo mwaona. Pamene inu munena kuti inu mwachimwa, kuti inu simunachimwe, inu mukulakwitsa. Inu muyenera kuti mubadwe mwatsopano. Tsopano, ife titembenuzira uku pa ndime ina iyi. Iye aliyense yemwe ali wobadwa wa Mulungu samachita tchimo, samachita tchimo pakuti tsopano, kodi tchimo ndi chani? Ndani wanena izo, wina wake usakhulupirira. Ndicho chomwe Bible linanena. Lilipo tchimo limodzi lokha ndipo ndilo kusakhulupirira. Ndiko kulondola. Iye amene sakhulupirira waweruzidwa kale. Mukuona. Chotero ife, tchimo limodzi lenileni. Tsopano ngati inu mukuti chabwino tsopano, dikirani miniti. Ine ndikukhulupirira kuti iwo ayenera kukhala nawo mzimu woyera monga zinkakhalira masiku aja. Koma ine sindikukhulupirira kuti izo zili chomwecho. Koma mbale, Baibulo linati lonjezo lili kwa inu ndi ana anu. Ine ndikudziwa, koma inu mukuchimwa. Inu mukuchimwa apo pomwe, inu simukukhulupirira zomwe Mulungu ananena. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Chabwino, ayi. Ife timaphunzitsidwa kuti ine sindikusamala zomwe inu munaphunzitsidwa. Baibulo linati, iye anati, mulole mawa munthu aliyense akhale bodza ndipo anga akhale oona. Chabwino. Inu mukuti chabwino, iye mwamfundo iye ali yemweyo, koma ine sindili inu mukutanthauza kuti iye ali yemweyo. Eya, mu mpingo akuchita zinthu zomwezo zimene iye ankachita pamene iye anali kuno. Oh, ine sindingakhoze kukhulupirira izo, inu mukuchimwa, inu mukuchimwa. Ndipo iye yemwe ali wobadwa wa Mulungu wa mzimu woyera samanena zinthu zimenezo. Ndipo ngati iye anena kuti ali nawo mzimu woyera ndikumanena zinthu zimenezo, uwo ndi umboni woti iye alibe iwo. Ine sindikusamala zomwe iye wachita. Ngati iye sakukhulupirira mu machiritso a uzimu, samakhulupirira mu mphamvu ya chiukitsiro, samakhulupirira mwa mzimu woyera kuti ukutsanuliridwa pa ife ndendende basi monga iwo anachitira mu mbado woyamba. Mulungu yemweyo basi dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Zinthu zomwezo zimene atumwi ankachita zikuchitika pakali pano. Kuyankhula malilime ndi kusangalala ndi zinthu zina zonse izi. Ngati iwo samakhulupirira zimenezo, iye sana badwe mwa Mulungu. Pakuti aliyense yemwe ali wobadwa mwa Mulungu samachita za mtundu umenewo. Ndi momwe mungadziwire ngati iwo anabadwa mwa Mulungu. Ngati inu mutapita kwa munthu ndi kukati Dr. PhD wakuti ndi wakuti ndi wakuti mbusa doctor akuti ndi akuti zomwe zili zabwino ndi kukhumba ine ndikanakhala nazo izo madigiri. Koma kodi izo zili chomwecho kuti machiritso a uzimu azichitidwa mu mpingo chimodzimodzi basi monga momwe atumwi ankachitira? Oh, ayi ayi, iye akuchimwa. Iye ndi wosakhulupirira. Uko nkulondola. Inu mukuti kodi inu mukukhulupirira kuti ife timalandira mzimu woyera monga iwo ankachitira kuno? Ine ndinali kuwerenga pa mbaibulo pa machitidwe 2 pamene ilo linati iwo anali ndipo ankatsanulira mzimu woyera ndipo iwo anadzandima ngati kuti iwo anali ataledzera ndipo iwo anapita uko ndi kumaka yankhula mu zinenero za anthu amenewo. Ndi zinthu monga chomwecho ankachita monga anthu amene aledzera ndipo mpingo unkaganiza kuti iwo anali ataledzera. Pamene ife tilandira mzimu woyera lero mu mpingo wa Baptisti, a Baptisti athu, a Methodisti athu, a Presbyteria athu, chilichonse chomwe chingakhoze kukhala chili, inene sindikuona ife tikuchita zimenezo. Chabwino, ine ndikukuuza iwe mwananga, izo zinali za 12 okao ya kuchimwa ye sana bado mwanzimu wa Mulungu chifuka Bible linati ya amene abadwa mwanzimu wa Mulungu sama jita kusakhulupirira iye ndi wokhulupirira ndipo iye sanga koze chifuka chiyani chifuka chiyani oh apa izo zili nkunda ili mkati mwake ikumutsogolera iye pakuti mzimu wa Mulungu uli mkati mwa iye ndipo iye sanga koze kukana iwo iye sanga koze ngati iwo uli mzimu wa Mulungu Mulungu sanga wakane mawu ake omwe ngati ine ndinga wakane mawu anga omwe ndiye ine ndikhala wabodza ndipo ngati inu mukuti inu muli nawo mzimu wa Mulungu ndikumawakana mawu a Mulungu mwina Mulungu ndi wabodza kapena ndi iweyo wabodza china kapena chinzake ndipo Bible linati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo anga akhale choonadi ndipo munthu yemwe wabadwa ndi mzimu wa Mulungu sangakhoze kutsutsana ndi mawu a Mulungu yayenera kumanena kuti iwo ndi oona iye sangakhoze kuchita china chilichonse ichi ndi choonadi mvetserani ndiloleni ine ndiwerenge izi kachiwiri aliyense yemwe wabadwa mwa Mulungu samachita tchimo pakuti mbewu kodi mbewu ya Mulungu ndi chiyani lonjezo limene Abrahamu anali nalo mbewu kwa mbewu kodi mbewu ndi chiyani tsopano Kristu kodi Kristu ndi mbewu ya Mulungu ndi mbewu ya ndani iyeyo ngati yesi ali chabwino chabwino iye ndi mbewu ya Mulungu mbewu ya Mulungu imakhalabe ili mwa iye mzimu woyera umabwera kudzakhalamo osati kuchokera ku msonkhano kupita ku msonkhano koma kwa muyaya tsopano ngati inu mukufuna kuti mulembe zimenezo lemba lanu la izi Aefeso 4:30 musaukwiyitse mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chombolo chanu mbewu ya Mulungu imakhalabe ili mwa iye ndipo iye sangakhoze kuchimwa chifukwa iye ndi wobadwa wa Mulungu iye sangakhoze kusawakhulupirira mawu a Mulungu tsopano pamene inu mumuona munthu akusagwirizana nawo mawu a Mulungu ndikumati oh izo zinali zambadwe wina pamene lonjezo lili kwa aliyense yemwe afuna muloleni iye adze ingokumbukirani iye ndi wosakhulupirira ndipo iye si wa Mulungu ife kuli bwino tiyimire apa si choncho ife kuti nthawi ili bwanji oh mayi ine ndili ine basi ine sindikufuna kuti ndidzabwererenso kuno la Mulungu ndiloleni ine ndingotenga izi kwenikweni mwaliwiro kwenikweni ndingatero ine basi ndidzabwino kwambiri kodi inu simukuganiza kuti ndidzabwino oh mawa Mulungu chabwino mbale Branham kodi munthu ayenera kuchita chiyani ndiloleni ine ndigwirizire izo kotsiriza nditenge izi apa kodi ndimaonekedwe yanji omwe ife titi tidzakhale tili nawo muchiukitsiro momwe ife tinalili pamene ife tinkapita pansi ndendende chiukitsiro basi tangoganizani za izi bukhu ili likagwera pansi ndipo ine ndikalitola bukhu ili bukhu losiyana ndikulibwezeretsa ilo chimenecho si chiukitsiro chiukitsiro ndikudzutsa chomwecho chimene chinapita pansi kodi Yesu anaukitsidwa kodi iwo anamudziwa iye kodi iye anali kuima ndi iwo Yesu yemweyo ndipo Yesu yemweyu amene anatengedwera mwamba adzabweranso maonekedwe ofanana monga inu munamuonera iye akupita chiukitsiro chili basi monga pamene iwe unkafa umo ndimomwe udzaukire iwe umafa ngati munthu munofu iwe udzauka ngati munthu munofu ndizo basi ndendende chotero chiukitsiro ndi chimodzimodzi basi ife tikhoza kutha maola ena awiri pa zimenezo koma ndibwinoko kuti ife tisaziyambe tiafotokozani a Hebri 4 ndi 6 mofulumira ndithu tsopano ife tizitenge izi mofulumira kwenikweni ndi kufanizitsa ndi a Hebri 10:26 a Hebri 6 ndi 4 ine ndikupempha kukhululukira kwanu 6 follow ndi 10:26 tieni tione 10:26 chabwino ine ndili nazo izo apa pomwe mukuona pakuti ndikosatheka kwa iwo omwe anaonekeridwapo ndipo analawapo mphatso zakumwamba ndipo anapangidwa kukhala olawa nawo za mzimu woyera ndipo pokhala analawa mawu abwino a Mulungu ndi mphamvu za dziko lili mkudza ngati iwo adzagwa kuti adzikonzenso iwo eni kachiwiri mwakulapa poona kuti iwo akudzipachikira kwa iwo eni mwana wa Mulungu katsopano ndipo akumuyika iye kumanyazi apoyera izo zikupita patsogolo ndithu ndikunena zomwe izo sopano penyani ine ndinali nazo izo usiku wina ndiyangati anali muno pamene ine ndinkazifotokoza izo chabwino inu mukudziwa chomwe izo zili ndiye mwaona ndiwokhulupirira malire awo ndi angati anawerenganso mbuyo mu Deuteronomy 1 umo kumene azo ndi anapita kumeneko ndipo anakalawa zinthu zochokera mu Kenani chimene Kenani sichoyimira cha zaka chikwi ndi angati akudziwa zimenezo inu mukutanthauza dzanja limodzi lokha Juni ukonkulundula Kenani sichoyimira zaka chikwi chifukwa iwo ankakhala ndi nkhondo amamenyana kuphana ndi china chilichonse mu Kenani zimayimira oyera Kenani ndi choyimira cha mzimu oyera igubuto ndi dziko lomwe iwo anatulukamo chipululu ndi komwe iwo anayeretsedwako mpingo oyitanidwa kuti atuluke Kenani ndi komwe iwo anakhazikikako ndi mzimu oyera mwaona mukuona chifukwa iwo ankakhalabe ndi nkhondo ndipo ngati inu simukukhulupirira kuti muli nazo nkhondo mudzangolandira mzimu oyera kamodzi kodi inu mukuchita chiyani kodi umachita chiyani kukenani iwo ankatenga maufulu awo ulemerero iwo anali kutenga maufulu awo ndipo iwo sakanatenga maufulu awo mpaka iwo atafika mukenani iwo analibe kanthu kalikonse muchipululu ndiye pamene iwo anadzafika mukenani ndiye iwo anadzakhala nawo maufulu ndipo ife tili nawo maufulu pamene iwe ulandira mzimu oyera iwe uli mu Kenani iwe umayenera kuti uzimenyera izo iche siri yonse yanthaka iwe umayenera kuti uzimenyera iyo inde bwana ndi chifukwa chake anthu amati mbale Branham inu mundipempherere ine lero chabwino ife tiona kafikeni mu Kenani umo kamodzi mbale ndipo iwe ukazindikira komwe kuli kwanu penyani pemphero limayamba kusintha inde bwana inu mumati penya apa satana ili ndi langa ndine mwini wa ili mulunganene na chomwecho suntha chokapo ndiko kulondola ndiko kulondola suntha chokapo pamalo anga mukuona malo ako satana amatero ine ndili nawo mwini wa ntheradi kwa iwo suntha chokapo iwe sukutero ine ndipereka chenjezo pa iwe mwautsogoleri wa mzimu oyera iye amasuntha na chokapo ndithudi iye ayenera kutero sopano sopano iwo amene analawapo mphatso zakumwamba sopano penyani chapa ngati tichimwa mwadala ya 10 iyi ndi ya 26 ya mutu wa 10 ngati ife tichimwa mwadala titatha ife tilalandira kale chidziwitso cha choonadi apo sipakhalanso nsembe ina ya machimo sopano chimodzi cha izo ndi pamene inu mwangolawa kumene za zimenezo ndipo chotsatiracho ndi pamene inu mwalandira izo ndipo mwapeza chidziwitso cha izo ndiye ngati inu muchimwa chiyani kusakhulupirira sopano penyani momwe zonsezo zikuwerengekera mukuona ngati inu muchita kusakhulupirira madala mutalandira kale chidziwitso cha choonadi sopano lolani miniti yokha mundilole ine ndizitenge izi apa ngati ife titi tidzagwe kudzikonza tokha ndikosatheka kwa iwo omwe nthawi ina anawalitsidwapo ndipo analawapo za mphatso zabwino zakumwamba analawapo za izo mukuona ndipo anapangidwa ogawana nawo mukuona za mzimu oyera ndipo analawapo za mawu abwino a mulungu ndi mphamvu za mdziko likudza ndipo iye akutsikira musi apa ndipo akunena kuti ngati inu munangokhala ngati na nsongole pamene mvula imabwera mowirikiza pa dziko lapansi ngati inu munangokhala ngati na nsongole mzimu oyera utagwa ndipo oh mai inu munasangalala nawo iwo mochuluka basi monga ena onsewu koma kunena zakuyika manja anu pa iwo kapena kumapita kunja uko ukawagwirira ntchito ambuye ndikumachita china chake pa izo ayi ayi inu simungakhoze kuchita zimenezo mukuona ndiye izo zimasonyeza kuti mzimu wa mulungu suli mwa inu mukuona ndiye inu basi potsiriza mumangodzimangiriza nokha zomwe mapeto ake ndikuti zidzawotchedwe koma chapa ngati ife sitikhulupirira tsopano kodi tchimo ndi chani kusakhulupirira ngati chinthucho chadziwitsidwa kwa inu ndipo inu kutembenuka nkuchoka kwa icho mwadala ndikuti aha ine sindikufuna kanthu koti ndichite inu mutachiona kale icho icho sichidzayitana konse kwa mtima wanu kachiwiri inu mwatha ndikokulondola inu muli ndi inu mwachimwira tsiku lanu la chisomo Mugona, pakuti ngati ife tichita kusakhulupirira mwadala, tsopano mu Bible langa ine ndinazisonyeza izo apa pamene izo zili pali emu kuwerenga kwa mphepete apa, akuti tchimo kusakhulupirira mwadala. Mwaona, mukuona, mwadala pambuyo, ife titalandira chidziwitso chachoonadi, apo sipatsalanso nsembe ina kwa tchimo. Ngati inu muchokapo ndikumukana Mulungu mwadala, zonsezo zitapangidwa bwinobwino kwa inu, ndipo Mulungu atazipereka izo kwa inu. Mukuona, koma kuonekera kwina koopsa kwa chiweruzo cha ukali wa moto, womwe uti udzamulikwire ndani. Iye yemwe ankanyozetsa lamulo la Mose ankafa popanda chifundo, pansi pamboni ziwiri kapena zitatu. Chichirango chinanso chochuluka bwanje chomwe mukulingalira chikuyenera iwe, kuti chidzakhale ngakhale chili choyenera, womwe mwapondereza pansi paphazi mwana wa Mulungu. Ndipo mwayesa pangano lomwe iye anayeretsedwa nalo chinthu chosayera, ndipo munachita mosasamala kwa ntchito za chisomo. Oh my, chidzakhala chiyani mlaliki mtumiki, tiyeni tingotenga chifukwa ndine mlaliki, tiyeni tinene kuti ndi mlaliki. Yamayenda pamwamba apa, yamabwera pamenepo, ndikudzamuvomereza Khristu amaukonza moyo wake, kumene iye sakhalanso ndi zigololo ndi zinthu aponso. Ama kala moyo wabwino oyera, ama bwera kuno, chisomo cha Mulungu chitakhala chili chabwino kwa iye. Ndiye yamayenda mpaka muchidziwitso cha mzimu oyera. Mukuona, amayenda mpaka pamenepo Mulungu akumutsogolera iye mpaka apo kuchidziwitso cha mzimu oyera. Ndipo pamenepo iye amaona iwo, koma iye amati, tsopano, dikirani miniti, mpingo wanga sungayime ndi zimenezo. Ine sindingakhoze kuchita zimenezo. Iwo akandithamangitsira ine banja, akonsolo ikatero, ikandithamangitsira ine banja, msonkhano wotsatira watumiki. Ine ndikachotsedwa, apo sipamakhala nsembe inanso kwa tchimolo, chifukwa iye anatenga magazi omwewo, amene anamuyeretsa iye, ndikumubweretsa iye mpaka pamenepo, kuchidziwitso chachoonadi, ndipo wachiyesa icho ngati kuti chinali chinthu chosayenera, ndipo wachipondereza icho pansi pamapazi ake. Mulungu atamutsogolera kale iye phazi ndi phazi mpaka kukwera apa kwa mzimu woyera. Inu mukuti, oh, tsopano dikirani miniti mbale Branham. Miniti yokha, mzimu wotsutsa Khristu ungachite zimenezo. Kodi inu munazindikira miti iwiri ya iwo. Kodi Yudasi Iskarioti anali ndani, mgeregezi. Baibulo linati, ya anali mwana wa chionongeko. Kodi chionongeko ndi chiani, Gehena, iye ndi mwana wa Gehena. Anachokera ku Gehena, ndipo anapita ku Gehena. Ndipo Yesu Kristu anali mwana wa Mulungu. Anabwera kuchokera kumwamba, anabwerera kumwamba. Amena awiri onsewo anafa pa mitanda, ye, kodi inu mukudziwa kuti Yudasi anafa pa mtanda, ndianga atakudziwa zimenezo. Iye anafera pa mtengo, Yesu anafera pa mtengo na Yesu. Iwo unachita kudulidwa, ndizo zonse. Wotembereredwa ali iye yemwe afera pa mtengo. Ndipo iye anabwera kuchokera ku Gehena, ndipo tapenyani zomwe utali wonse womwe iye anapezera njira yake yolowera mu mpingo, ndiwo utali womwe iye angakhoze kubwera tsopano. Mukuona momwe iye angakhoze kukhalira wachinyengo, tsopano Yudasi anabwera. Kodi iye anali chiyani? Msungichuma mbale akugwira ntchito mu mpingo. Msungichuma mu mpingo anayenda mpaka mwamba, anakhulupirira pa Ambuye Yesu Khristu, ndipo analunga